veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Things are possible.
Asikhothamise tinhloko tethu.
Lord, on one occasion,
Ngosi, ngalesinye sikhathi, kwathiwa ngebafundzi bakho labathandzekako, sifundzise kukhuleka. Ngoba uma sithi kumbuka uNkulunkulu lomkhulu wasezulwini, siyachonza ukuthi singulabanganakudisita kangakanani. Ngako sifundzise kukhuleka Nkosi etinhlitweni tethu manje ngetintfo letitoba inzuzo yelifa embusweni wakho nangetinceku takho. Wena wathi sidzingo sawo wonke umuntu lapha. Futhi lapha edeskini manje ekuseni kunemaduku netidziya nemaphasela lamancane nje lavela kulabadzingako ngelusito lwemtimba nekwasekhaya nanoma kungaba yini. Kodwa wena uNkulunkulu futhi uNkulunkulu yedwa uNkulunkulu weliciniso kuphela lokhona. Futhi sicela wena egameni laJesu indodana yakho lethandzekako kuthi utophilisa ngamunye walaba. Futhi bangahle babe khona labanye lapha longenalo liduku lapha noma liphasela lodzinga kuphiliswa. Bangahle bahle babe khona labanye etiventonge emhlabeni jikelele lokuyothi ngisho le tape ihlangane nabo emakhaya abo noma emabandleni abo sitokhuleka Nkosi ukuthi inkonzo isaqhubeka noma i tape isadlalwa noma singaba kuyipi indzawo noma simo kwangathi uNkulunkulu lomkhulu wasezulwini angabuhlonipha lobuchotho lobu betinhliziyo tethu manje ekuseni futhi aphilise labadzingile abaphe lokho labakudzingako sibusise manje enkonzweni letako khuluma ngathi kube ngathi akukaze ngaphambilini ngenxa yembuso waNkulunkulu siyalindzela egameni laJesu impendulo yakho amen. Ningangisitha ngaloku na. Kumnanzi kuba lapha enkonzweni futhi manje ekuseni. Futhi bengikhuluma nje nalabanye bangani lebe basanza kungena bavela eOhio, entombataneni lencane leyalethwa lapha etinyangeni letimbalwa letendlulile, lebe ibulawa yi-leukemia. Labantu bebaphuye kakhulu labatali. Futhi angikabi naso sikhathi manje ekuseni kufunda bufakazi lobutofakwa efayeleni. Kodwa naso sithombe sale ntombatane lencane emva kwetinsuku letintsathu. Ngikholwa ukuthi kwakungito emva kwekuba seyikhulekelwe. Odokotela bayinika ukuthi itophila tinsuku letintsathu nje. Futhi etinsukwini letintsathu kamuva abatholanga ngisho nemkhondo waso. Futhi ngakho isesikolweni ijabule kakhulu. Inesiqiniseko ukuthi libandla liyakhumbula ngesikhathi sinayo lapha ekameleni lencane. Nalo luswane loluncane futhi lolwatalwa kibilini kungathi tingephandle. Ngandlela thithe bodokotela nalesimo lesi lesincane indlela letibilini lebetakheke ngayo tatingakhona ukuthi tibuyiseleke emuva futhi bebesaba kuthinza lendlo lencane kuluswane lolusanda kutalwa nje futhi manje lomfolo omncane cishe sewuneminyaka budzala ngiyacabanga indlo lefana naleyo netibilini letijwayelekile konke kwejwayelekile nje ngalokufanele ngumusa kaNkulunkulu nje muhle kanjalo ke kithi. Manje namuhla bengifuna kumemetela ukuthi umhlangano lebesiwuhlela. Bengihlela kuhamba kuleli viki leli lelitako lelilandzelako eAfrika. Ngewele nemnakethu Joseph Boze eKenya naseTanganyika. Asikhona ukuba nemhlangano netelegram lebuya ivela kumnakethu Boze. Evikini le ndlulile letintsathu 32 nywa tenkolo takithi sibulewe futhi tabulawa ngenhloso. Futhi bane kuvukelana lapho manje. Nemakomanisi ashoshombisa tibhamu atifaka kulabe emtsabo. Bathi banetikebhe 13 letihleti lapho iRed China neRussia. Futhi bayisa tibhamu kulabe emtsabo. Futhi abathi lutho ngato kuthi batisebentise ngaphandle kokuthi batisebentisa kunoma yini labayibonako. Ngakho lapho lo hulumende ucabange ukuthi ngeke kwaba kuhlakanipha kuba nemhlangano kulesikhathi lesi. Futhi ngekuconza kwami futhi kuthi umnakethu Boze ngeke athe asivule ngisho sikola sakhe kulendzawo lapho bengiya khona kulesikhathi lesi. Kodwa awukamiswa uhlehlisiwe nje kude kuthule futhi. Ngiyajabula kakhulu manje ekuseni ubona emkhathini wethu futhi iminyaka leminingi angekho umnakethu Jackson, umnakethu Sydney Jackson naThatha Jackson baseningizimu Afrika. Ngabe bakhulumile nje. Nala bantu laba kwakuba nakethu sibili naThatha nalesisebenzisana nabo emkhankasweni eningizimu Afrika. Kulolu hambo lokugcina lolwendlulile. Loku kuthi siyethemba kuthi ngalelinye lilanga ngemsa kaNkulunkulu sitobuyela emuva nabo futhi ngesidzingo sayo. Futhi bengitama iminyaka leyimfica kubuyela emuva. Kodwa ngenxa yetinhlangano nalokunjalo bangeke bangivumele ukuthi ngibuyele. Ngakho ngisandza kubabhalela incwadi futhi ngathi ngakho ke ingadi yaleyo miphefumulo lelahlekile ayibe setikwenu futhi ingabi setikwami. Ngoba ngikhola ukuthi uNkulunkulu bekafuna kusebenzisa inkonzo yami lapho ngalabo bantu sikhathi lesithide. Futhi ngekwehlukana kwamahlelo abo abangivumeli ngibuyele. Kodwa kulungile, inkosi tokunakekela lokho. Manje lengifisa ukukusho manje ekuseni ukuthi uma inkosi ithanda umnakethu Neville ungicele ukuthi ngibe netinkonzo okusihlwa nasethabanekele ngako si niyamenywa bese kuthi ngelisondo lelitako inkosi ithanda ngidoba lapha futhi bese ke mhlawumbe emasonto lamabili noma lamathathu letako ngenxa yokungabikho kwalona ngekumiswa kwalomhlangano lobe wendiwa. Manje sithanda futhi kusho ukuthi ngitsithe mhlawumbe sitoshumayela emacilongo lasikhombisa kulesikhathi lesi. Simangele nje ukuthi besitokwenda kanjani nekungenelo kwabungako bendlu nekungalungi kwesishayisa moya kungekho moya kulendlu. Isengakalungiselwa ukuthi ibe nesishayisa moya. Futhi sitamile kucasha lesikolwa lesi etulu lapha lesinesishayisa moya. Lesihlala cishe angathi kwindzawo lenhle yokuhlala. Sikolwa lesihle sibili kodwa asitholanga lutho. Futhi bekungenteka bebatosinika ngeliviki lelitako. Kodwa evikini lelitako niyabona kukhona licembu lemancusa lavela etingcenyeni letehlukene temhlaba. Letivela eJamaica naletivela eIslands naletivela eNingizimu ngisho naseNingizimu America naseCanada naseMexico nasetiven tonke. Futhi sithumele tatiso ngemsombuluko futhi abatitholanga kwate cishe kwaba ngalesithathu noma ngalesine. Bese kuba kucela sikhathi sekuphumula nalokunjalo lokuvele kusilahlele lengaphandle. Kulamaviki letako kuchubeke kude kube sikhathi sesikolo kuthi nitofanele niuthathe busuku bunye bese kuyayekelwa mhlawumbe busuku noma lobili bese uyachubeka futhi bese ke besingeke sikhone nje kwenta lokho beungeke ukwende. Ngimangele kuthi kungani kanzi ngangikhuleke ngebucotho futhi sekusikhathi kithi kuthi sibiyele eArizona futhi kuthi bantwana bangene esikolweni. Bese ke thine bengikhuluma nemkami futhi yebo-ke itolo ngingene endlini ngase ngithi Nkosi ngingahle ngingasebenzisi emavi lamaningi kodwa conza sitha Nkulunkulu loko lengikuconzile enhlitiyweni yami. Yini inzaba kuthi yonke into incamuke ekushumayeleni lawo macilongo na? Wase ke uyafika wakwembula futhi manje nyalo ekuseni ngifuna ukukhuluma nani ngesizathu sekuthi kungani. Futhi manje asethine lona amabhayibheli futhi sithanda kuvula emabhayibhelini ethu. Sitovula kuqala kuLeviticus sahluko semashumi lamabili nakuthathu saLeviticus. Uma inkosi ithanda usihlwa ngoshumayela ngesifundo lesithi kuya ngale kwenkambo futhi sitoba sifishane futhi kude nibe nesikhathi sekubiyela etindzaweni tenu tekusebenta. Siyajabula kubona tivakashi tikhona bantu labavela ngephandle kwelidolobha. Bangakhi bantu labangesibo bala dolobheni lolapha sisabuka na? Ngemaphesenti langemashumi layimfica nesihlanu ya emaphesenti langemashumi layimfica nesiphohlongo elibandla. Ngako niyabona ukuthi akusiyo iJeffersonville bantu labetha iJeffersonville lalabenta. Silapha ngemusa wenkosi futhi manje ngifuna ukufunza indzawo letintsathu manje ekuseni. Lenye yato itholakala kuLeviticus sahluko samashumi lamabili nakuthathu nale lenye iku-Isaya welishumi nesiphohlongo na Isaya wemashumi lamabili nesikhombisa nine lenikubhala phansi. Futhi manje esikhundleni sekushumayela inkosi ithanda ngitokwenta lokho kusihlwa kodwa ngifuna kufunzisa manje ekuseni ngomkhosi wamacilongo lasikhombisa. Lokukuthi kule nyanga ngomkhosi wamacilongo lasikhombisa kuqala futhi lokuyinyanga yesikhombisa lokutoba ngukholwane tilishumi nesihlanu kwakukuqala kwemkhosi wemacilongo emithethweni yebuLevi. Manje futhi uma ninemaphepha enu netinto futhi nifisa kubhala phansi imibhalo netihloko nalokunjalo lapho sisaqhubeka kunento yinye kulomhlangano kuyashisa futhi sikwejwayele lokho sekuyiminyaka kodwa lo munye angahle acabange ukuthi ngikholwa ukuthi uma singena kulendlu futhi simisa sikhathi mhlawumbe futhi ngekwengcenye kancane singene eliphakadzeni ngendlela yokuthi kuba sikhathi lesithe kangakanani ngibambe bantu angikaconzi ukuthi kube ngaleyo ndlela kodwa ngikholwa ukuthi siphila edutane kakhulu nekubuya kwaJesu kuthi ngifanele ngisebenzise wonke umzuzu lenginawo nebantu sinzawonye kuthi bengicabanga lapho ngishayela ngehla ngemgwaco esikhashaneni lesendlulile ngingephandle emkhulekweni nomncane ngaphambi nje kwekungena epulpiti njengoba kwenda noma ngusiphi sikhulu selisondlo lesicotho empeleni bengicabanga niyati sinesikhathi lesihle kakhulu uma sihlangana lapha ndzawonye kodwa nebantu babuthene bavela etifundzeni letiningi bahlethi khona lapha ekhathi manje bavela khashane le emakhulu ngemakhulu emamayela futhi sibuthana ndzawonye futhi sihlanganyele evini kodwa kutoba khona sikhathi masinyane lapho lokhu kuyoba sikhumbuto lesithandzeka kakhulu nje kunjalo letikhathi leti tizosuswa kithi ngako manje ke sifanele sende konke lesikwatiko ukuthi kwentiwa kanjani kwenda lokhu wonke umzuzu ube mcoka futhi cabangani ngalokhu manje sisahlushwa kushisa kwasekuseni futhi niyathi wonke umtimba womuntu ungumshini wekuphehla gezi wekushisa cobolwawo futhi kwenda kube lukhuni sibili kini futhi kodwa ngifuna nithole livi manje ngaphambi nje kwekuthi sifunde asikhuleke Nkosi cishe wonke umuntu losekhathi lapha labangakhona kunyakatisa tandla tabo mangavula lamakhasi aleBhayibheli kodwa kukhona munye kuphela emkhathini wethu manje ekuseni longalivula lowo ngumoya longcwele lomkhulu losemkhathini wethu sivulele livi Nkosi sisafunda njengoba wenda kubafundi lapho bahamba endleleni yabo babheke eEmmaus uthi waqala kubachazela imibhalo Futhi kwangathi thine uma sesihamba sisho njengalabo lebe babuyela eJerusalema bavela eEmmaus inhliziyo yethu betingavuthi yini ngekhathi kwethu lapho akhuluma nathi endleleni na ngoba kusegameni laJesu lesikucela ngalo Amen Asisukume ekuhlonipheni livi
Na
Manje sifundo sami manje kuseni sithi umkhosi wemacilongo ngifuna kufunda manje evesini lemashumi lamabili nakuthathu lesahluko semashumi lamabili nakuthathu saleviticus uthi inkosi yakhuluma kuMosi yathi
speak unto the children of Israel
shano kubantwana baIsrayeli uthi ngenyanga yesikhombisa futhi ngelusuku lwekucala lwenyanga nitoba nelisabatha sikhumbuto sekushaya emacilongo umhlangano longcwele manje encwadzini yaIsaya sicale ngelivesi lekucala lesahluko selishumi nesiphohlongo lokuxhumanisa lokunzawonye maye kulo olive lelitithundi temaphiko lelingesheya kwemfula waseTopia lelithumela tithunywa ngelwandle ngisho imikhumbi yemhlanga etikwemani bathi hambani nine tithunywa letinelitubane niye esivende sihlakadekile sihlutshiwe kubantu labesabekako sivele sincibilikile futhi sanyathelwa phansi leso live laso loniwe ngumfula Futhi nonke nine lenakhile emhlabeni nalabakhe emhlabeni Bugane lapho umjeka uphakanyiswa entabeni futhi vanini lapho licilongo libethwa kuIsaya wemashumi lamabili nesikhombisa livesi leshumi nakubili nelelishumi nakuthathu Futhi kutawukwenteka ngalolo suku kuthi inkosi itobabhula esihoshini semfula kute kube semifudlaneni yaseGibhithe Futhi niyobuthwa ngamunye ngamunye oni nebantwana bakaIsrayeli
And it shall come to pass in that day.
Futhi kuyokwenteka ngalolo suku kuthi libethwe licilongo lelikhulu.
And ye shall come which are ready to perish.
Futhi nani nine labalungele kugubha eveni laseAsiriya nalabaqoshiwe eveni laseGibhithe.
And shall worship the Lord.
Futhi batokhonda inkhosi entsabeni lengcwele eJerusalema. Asikhuleke futhi. Nkosi busisa lamavu kuto tinhlitiyo tethu. Kwangathi imicabango yethu nekuzindla kwethu kungaya ngekuyala kwakho egameni la Jesu. Amen. Ningahlala phansi. Tinenga kakhulu tindo umfundisi langathandza kudisho ebandleni lakhe lalithandzako lebantu labehlukene labavela etindzaweni letehlukene lokungeke kwavunyelwa ngenxa yesikhathi manje njengoba sasondzela kulendzaba sifuna ukuthi nitivele nikhululekile uthi labane ngibeni bemile uthi nangiseda ngalapha lehola beyigcwele nangephandle kweminyango nangaphambili nasemaceleni onke alesakhiwo nasemaceleni onke elubonza ngakho manje uma nifuna kunjinjana ngetitulo loko kutoba kuhle manje umkhosi wemacilongo manje lona kwakungumbuthano waIsrayeli lapho bekabuthana khona ndzawonye umkhosi wemacilongo manje bengisolo ngilangatelele sikhathi lesidzanyana ukuthi ikhulume ngale sifundo semacilongo lasikhombisa encwadzini yetambulo futhi manje sitokuhlola futhi lokho umzuzwana nje kuveta imbangela sibili yami ukuthi ngingakhulumi ngalesikhathi lesi ngoba umoya lwengcwele bowungangivumeli ukuthi ngikhulume kulesikhathi lesi ngaletindvo ledi ngiyathi ukuthi lokho kuvakala kubunzana mhlawumbe kubantu labafunde kakhulu nalabane kuconzwa kodwa kumkristu kwehlukile
We follow the leading
silandzela kuhola kwamoya loko kodwa manje ngiqala kuqaphela ekushunyayelweni kweminyaka yelibandla lesikhombisa lokuyiphethini noma sibikethelo sako konke loko uNkulunkulu lebekathokwentela emabandla nangemabandla futhi awamisa ngendzawo lengiyona yona letahluko tekucala letintsathu tencwadi yesambulo tembula tonke tentakalo ebandleni bese ke kusukela esahlukweni sesithathu kuya esahlukweni selishumi nemfica sesambulo akusekho kubonwa kwelibandla libandla liyenyuka esahlukweni sesine sesambulo futhi libuya esahlukweni selishumi nemfica sesambulo umlobokati nemiyeni kanye kanye beta emhlabeni bese kuthi ke kusukela esahlukweni selishumi nemfica kuya ekugcineni kwesambulo semashumi lamabili nakubili konke kusesikhathini seminyaka leyinkulungwane nekuthi kutoba njani eminyakeni letowulandzela ngesikhathi sesine kuya kuselishumi nemfica uNkulunkulu usebentana na-Israyeli manje ke uma sasicedzile ngencwadi yesambulo selibandla kuthi uNkulunkulu wendani kulawo mabandla lasikhombisa lebekase sebuntwaneni ngaleso sikhathi noma sithundi sawo eAsiya lencane wase ke umoya loyingcwele uyasembulela futhi wasivulela tonke timfihlakalo lethi sekhathi lapho tekuthi ulithethe kanjani libandla lakhe emlandweni wonke futhi uma ungenayo iminyaka yelibandla lesikhombisa eTapeini ungaba kuhle uma ungayilalela futhi masinyane itoba sesimeni sencwadi sase ke sikushiya nje kuloko futhi sicagela ukuthi emva kwesikhashana sitoshumayela ngetimpawu ngingathi ukuthi timpawu kwakuyini nganginembono longewami njengoba kwenta bonke bashumayele wekufunda lokho labanye abantu labakushito futhi ngikholwa kakhulu ngangoba ngingakhona kanye nabo ngetindvo labatimisile siphetho sabo ngangifundzile incwadi yemnumzane Smith Uriah Smith longu thishela wema Adventists futhi ngangifundzile imicabango yakhe ngakho futhi ngangemfundzile umnumzane Lakini ngangifundze letinengi letehlukene letincwadi tabo leti ihlati yako kuloku kodwa ngandlela thite noma lenye lehlukile ngacabanga ukuthi ngangine umbono lomncane wako cobo lwami lokungahle kube dindzawo letehlukene kodwa ngitama ngalesinye sikhathi ngikhuluma ngetifundo letintsathu nje sekucala noma tifundo letine tebagibeli bemahashi labane ngashumayela ngako busuku lobune sinyengele ihashi linye nale lesinye kodwa ke ngaphambi nje kwekuthi kwendeke nganikwa umbono losetapeini njengoba nonke nathi banumzane sikhathi sini na kuthi ngangifanele ngiye eTucson eArizona futhi lapho ngemuva kwelugwathule etule nsabeni lapho benginalabanye bazalwane futhi ngasho ukuthi ukuphuma kuni lokukhulu lokwakutokwendeka futhi ngi Ingelosi lethi sikhombisa tehla. Mina ngicabanga ngokwami kuthi kwase kukuphela kwempilo yami. Ngatshela umkami kuthi anake bhili nekuthi endeni ngebantwana. Nalokunjalo sithe sibonane futhi ngale kulolunye luhlangothi. Kwase ke ngalelinye lilanga eSabino Canyon ngesikhathi uNkulunkulu angibida kusesekusene kusene etulu lapho. Ngangimile tandla tami tisemoyeni. Ngikhuleka nenkemba yefika yaba setandleni tami. Ngiyakwati lokho. Ngema lapho ngayibuka ingiyombamba nje njengoba sandla sami sinjalo manje. Ngingathi kuthi kwakuchaza kutsini. Futhi ngashiywa neliphimbo lelathi lena inkemba yenkosi. Kwase ke kamuva ngesikhathi ingelosi yenkosi ikwembula kwakulivi esandleni. Masinyane emva kwaloko ingelosi tenkosi tabonakala futhi takhuluma ngalamacilongo lasikhombisa noma timpawu lethi sikhombisa. Kuthi ngangitobuya emuva lapha eJeffersonville. Futhi ngishumayele timpawu lethi sikhombisa. Futhi lapho uma ngake ngasho noma yini lephefumulelo kwakungiloko. Lapho la ingelosi yenkosi yahlangana nathi neliBhayibheli laba liBhayibheli lelisha. Lapho kwavuleka futhi kwembulwa tonke letintfo baguculi netintfo lebe bakushiye ngephandle. Kwakusambulo lesiphelelisiwe saJesu Kristu kukusha impela kithi kodwa kuphelele ncamashi ngembhalo lelo kwakulivi lebelisolo likhona ngaba ngilophefumulelwe kakhulu nalochonziswako ngakho ke uma sengiyita kule ngcenye lapha yekushumayela emacilongo lasikhombisa Yebo ke angina utama ukucabanga lutho ngitovele ngilinze nje kude kube ngileso sikhathi futhi ngivumele yena angembulele kona kwase kuthi ke itolo ngesikhathi ngihambile ngangena endlini futhi ngimangala kuthi kungani noma ngiyaxolisa bekukuthandi ngesikhathi ngihamba ngingena endlini kutama kuconza kube ngulapho la umoya loyingcwele uvule khona lokhu kungikhombisa sizathu ukuthi kungabi nanzuzo ngisho ebandleni kulesikhathi lesi ngoba akaphathelani nelibandla lihlobo manje timfihlakalo letifihliwe taKristu kwembulwe ngalokugcwele etimpawini lethi sikhombisa kwembulwe kucala iminyaka yelibandla lesikhombisa kwavula iminyaka akakwase kuyibeka ngendzawo lengiyona yona ngako kokubili ngemlando nangeliBhayibheli yase ihlelwa ngekwendzawo lengiyona kuthi yayinjani futhi sitholile icobo lwethu eminyakeni welibandla wekugcina lo ngumnyaka welibandla laseLaodicea lokwakungumnyaka lowonakele kakhulu kunayo yonke iminyaka yelibandla ngisho nakuwo impela wekucala kusukela kubaseFesu kwakungumnyaka welibandla lomkhulu futhi ke kanjani lapha umoya loyingcwele unginika umbono futhi ngibuka lokwakuthi kwendeka ngadweba ebhodini lelimnyama eminyakeni lemibili lendluli Lapha kusetulu lapha emdwebeni kuthi kwakufiphala kanjani lokho kukhanya emhlabeni lokwakutoba ngayo impela indlela kukhanya lokuthi ngayo emhlabeni njengelivangeli nekuthi kwakutofiphala kanjani kungene kuphume ngiyakwathi ngaleso sikhathi kuthi kwakuchaza kutsini nekuthi kwakutoba njani Kodwa umhlaba lomkhulu wenkolo waba nemhlangano neRoma neRoma lengunina watotonga tinhlangano Papa kwekucala ngqa emlandweni wesuka eVatican futhi waya eJerusalem netindzawo letinengi Manje iJerusalem isihlalo sasendvulo sako konke kwenkolo yethu yiJerusalem Futhi kulesihlalo leso sasendvulo Papa waseRoma lobe kusitha lesikhulu selibandla lesithendlula tonke ngathi tonke tikhathi Uyasuka kuthi ethe atovakashela iRoma noma avela eRoma kuthi aye ePalestine eJerusalem Futhi njengoba sibona ngingakakufunzi mina ecobo lwami ngingawadi la lamagama nekuthi akhulunywa kanjani bengihlala njalo ngifundzisa ngemifanekiso ngemaphethini emvelo imvelo iyolandzela imvelo imvelo yaNkuluNkulu Uma uthatha sikhathi uma tingomo edlelweni yonke tibuthana ndzawonye ekoneni lelidlelo khipha ludweba lwakho emantini inhlanti tingeke tidle ngeke utibambe niyabona tingomo tiphumulile ngaphandle uma kungenteka uluphonze phansi impela ekujuleni kwalo kodwa uma tingomo setiyokudla qaphela ngesikhathi lesifanako tingomo leyenda ngaso lokho Inyoni nato titoya etihlahleni titoyekela kudla. Niyabona imvelo konke kwayo uhlangana ndzawonye. Uqaphele tinyosi ngaleso sikhathi, tibhuza etikweluju lwato, tingaluthathi. Yonke imvelo isebenta ndzawonye. Futhi ngakho ke njengoba sibona sihlahla sihohlota licembe masinyane manje etinyangeni letilandzelako letitsa tibe mbalwa. Licembe liyosuka esihlahleni neku kubila emanti esihlahla ayokwehla yongena emphandzeni nelicembe lesihlahla liyohohloka liyongena emhlabathini futhi liyobola necalcium nepotashi futhi kusecembeni lesihlahla kuyobolela emhlabathini futhi kwendekani na kuphila kwacubeka ngaphambi kwaso futhi siyolimunya libiyele kuso ngqo futhi sibuyise lelo cembe Kufa kungcwatshwa nekuvuka futhi yonke imvelo
and the moon is there is the wife
nenyanga iyi inkosikati yelilanga ikukhanya lokuncane bese kuthi ke futhi kuthi uma lilanga selihambile lilanga lingekho inyanga ikhombisa ukukhanya emhlabeni lokungumfanekiso welibandla
and when the pope
Futhi lapho papa esuka sitha sasendvulo selibandla futhi ewelela eJerusalem lokusihlalo selibandla lokukuthi iJerusalem lensha neJerusalem lenzala Siyaqaphela ngaphambi kwekuthi ikwende kwabakhona bumnyama bhuce benyanga Nasemaphepheni esiveni sonke njengoba sinako ebhodini kwavela ebaleni kuthi leyo nyanga yaguquka kanjani isuka ekukhanyeni iya ebumnyameni kuthi sona impela simanga lesivelako sayo kuthi leyo nyanga yadwebeka kanjalo impela etibhakabhakeni indwo lefanako umoya longcwele lo wangidwebisa yona lapha eminyakeni lembili endlula kuthi kukhombisa ikumbonya ngesikhathi iba dithombe letisithupha ngabeka lesesikhombisa lapho ngoba umnyaka welibandla wesikhombisa sithundi sekukhanya nje kuhamba kwe ngulapho Jesu emnyango angconcotha kodwa uya ebumnyameni lobuphelele futhi kubonisa kukhanya lokunjepho umlayeto lonjepho lovela kuNkulunkulu lucobo lwakhe kuthi letindvo leti tiliciniso wakufakaza kucala evini lakhe wase ke namoya langembili wase ke ukumemetela emazulwini akukho phutha ngako nhlobo leto timphawi neminyaka kusemgcini ngalokuphelele ngalokuphelele uNkulunkulu aniketa bufakazi netibonakaliso letingetulu kwemvelo nemimangaliso ngelivi nemlando konke kube kwenza wonye kulomnyaka lesiphila kuwo manje manje kulukhune emabandleni ukuthi akubone lokho kulukhune emahlelweni ukuthi akubone lokho adama njalo ukucabanga ukuthi utama kubathethisa nje bantu awunjalo utama kube gcwayisa abantu akusiwa kutama kuba mubi kubo utama kuba khipha ebubini akusiba bantu etinhlanganweni ingcubo labakuyo lebalahlako abethembeki bantu labacotho bayikatolika iprotestani labangemajuda nalabanye didala letibantu laba emasistela akayi endzaweni yawo kuthi abe besifazane lababi angena lapho ukuthi abe besifazane labalungile atama kusondzela kakhulu uNkulunkulu kodwa ingcubo lebenta abonakale bantu bajoyina libandla hayi ukuthi abe ngumuntu lomubi kodwa kuthi abe ngumuntu lolungile kodwa ingcubo yelibandla lebadonsa ibakhiphe evini naletimiso uNkulunkulu latendlale phansi talolusuku futhi nguloko lokubakhiphako manje khumbulani uNkulunkulu ulivi futhi umnyaka ngamunye wabele livi umnyaka ngamunye lotoba semhlabeni Walabela umnyaka welibandla netimbawu letisikhombisa tembula konke nalokuncane kwalo niyabona na kwakungani lapho ngabe thathi khona timfihlakalo letathi solo tifihliwe na sambulo 10 siyathola ekupheleni kwemlayeto engelosi esikhombisa kuthi letimfihlakalo lebetifihliwe yathi tokwembulwa sambulo 10:1 kuya kulesikhombisa qaphelani sizathu kungoba kwakukade kungekho baprofeti kulesikhathi seminyaka iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho angakayembuli kubaprofeti bakhe ingceku takhe baprofeti nelivi lenkosi kuyo yonke iminyaka belihlala njalo lita kubaprofeti lingeti inhlobo encubeni lingeti inhlobo ecenjini akaze uNkulunkulu asebenzise licembu ngaso sonke isikhathi noma nguliphi licembu lebantu lelalihlela uNkulunkulu bekalishiya futhi angabuyi Hlolani umlando futhi nibone ukuthi lokho kungiko noma cha. Sesivele sikwendile. Akaphathelani nangancane nengcubo noma licembu emva kwekuthi bahlele kuphambene naNkulunkulu. Ngakho ke ngesikhathi setinguchuko nako kungena baguculi njengoba timpawu lethi sikhombisa tafakaza ukuthi kwakungido. Kodwa ngetinsuku tekugcina manje bekufanele kwembulwe futhi ngoba siyathola embhalweni kumalakhwe sine kuthi kutoba khona lugcobo lolwehlako nekuthi lubuyisele futhi loko kukholwa kwasekuqaleni nekubuyisela kukholwa kwebantu kuPentecost yasekuqaleni kukholwa kwabobabe futhi sithethe Eliya welibanga lekucala sathatha Elisha kuthi amlandzele sathatha Johane umbhabhatisi emva kwaloko lobeka ngu-Elisha wangalolo suku nesethembiso salomunye kulolu suku manje Johane umbhabhatisi bekangesuye Elisha wamalakhi wesine bekangu-Elisha wamalakhi wesithathu Jesu washo njalo bekani ngiyathuma sithunywa sami embi kobuso bami kulungisa indlela simthola anguloko Manje ngikwenta njalo ekutholeni letho tindzawo siyathi kuthi wonke lomunye umbhalo lophefumulelwe uNkulunkulu uyasembulela kuthi siselusukini lokugcina manje uma ngita nemlayeto ePentecost ngiyoba seminyakeni welibandla laseLaodicea futhi bekungeke kulunge kungaleso sizathu Wesley bengeke athathe umlayeto waLuther Luther beka seminyakeni munye umnyaka welibandla na Wesley beka kulomunye umnyaka welibandla kube Jesu beka fike nemlayeto wa Mose wawungeke usebende kube Mose beka fike nemlayeto wa Noah wawungeke usebende kodwa uNkulunkulu wabele bakhe bantu bakhe bayo yonke iminyaka umbhalo futhi ngaphambi kokuthi umnyaka ube khona esikhatsini khona ke emabandla awucubanisa kakhulu kangange ukuthi awathi ukuthi akuphi nguleso sizathu behluleka kumqondza Jesu ayindvodzana yaNkulunkulu bona emasiko abo bekaphumputhekise emehlo abo kodwa bekakanye nembhalo ongcwe baprofeti bekafana Jesu wathi ngumuphi kini wabobabe benu longagcobanga ngematshe labo baprofeti lebe bathunyelwe kini na khonake uNkulunkulu uthumela abaprofeti bakhe ku nemprofeti ulivi laNkulunkulu leliphilako libonakalisiwe Jesu wathi ningangilahla kanjani kuthi ngithi ngindvodzana yaNkulunkulu niyabita emithethweni yenu lugcobo nathi labo livi lenkosi leleda kubo lokwakuba profeti ngababita ngabo uNkulunkulu kuthi bangibo ngoba imibhalo ingeke yephulwe washo pho nitongilahla kanjani na lapho yena beba ingcenye yemthetho beba ingcenye yelive laNkulunkulu kodwa Jesu beka kugcwala kwelive laNkulunkulu lonke licebo lakhe lekuhlenga emandla ekwenta konke kwaNkulunkulu kwakukuye futhi manje kuyo yonke iminyaka yelibandla benda into lefanako netimbawu letisikhombisa titokwembula tonke timfihlakalo leyashiywa ngaleso sikhathi ngoba asina baprofeti nelive alithi kubaguculi baprofeti uNkulunkulu akaguculeki nguMalakhi 3 wathi ngiNkulunkulu futhi angiguquki indlela yokucala uNkulunkulu yekwenta noma yini leyo indlela bekasolo enda ngayo noma yini uNkulunkulu wanquma kutsi bekato sinzisa umuntu ngengadi lechisekile yalowo lolungile ensimini yaseEden futhi akakaze akuguqule kusukela lapho futhi ngeke akuguqule sitamile ngemfundo ngetakhiwo ngetincubo ngemahlelo ngescience lephathelene nokuthi iphatha kahle nako konke lokunye futhi kwehluleke konke kodwa yinye kuphela indzawo uNkulunkulu lahlangana ngayo nemuntu leyo iku ngaphansi kwengadi lechithekile yalowo lolungile kungengadi kuphela leso kwakusincumo sakhe sekuqala niyabona na singasenda sincumo futhi ngeminyaka lotako singacabanga kangcono sesinembono longcono ngaso ngeminyaka lotako uNkulunkulu ngeke ungilongena siphetho sincumo sakhe sekuqala siphelele akukho lokungasisusa ngingafunda lokunye lokunengi sine singulabane siphetho ngingafunda lokunye lokunengi ungafunda lokunye lokunengi kodwa uNkulunkulu angeke afunde lokunye lokunengi uphelele kwecala nje futhi ngakho ke sincumo sakhe sekuqala umuta umphefumulo wakho etikwaso lokho lokushiwa leBhayibheli ngulokho ke uNkulunkulu yokahlulela umhlaba ngalolunye lusuku neCatholic ithi uyolehlulela ngelibandla leseCatholic uma lowo kunjalo ngiliphi lona libandla laseCatholic na ehlukene lelinye kulelinye uma utolehlulela ngeProtestant liphi lona libandla leProtestant na ayehlukana lelinye kulelinye futhi bekutodida kancane akekho lobe katokwathi ukuthi utoma kuphi uma iMethodist iqinisile iBaptist ilahlekile uma iProtestant iqinisile iCatholic ilahlekile uma iCatholic iqinisile iProtestant ilahlekile kodwa iBhayibheli lasho ukuthi uyokwehlulela live ngaJesu Kristu futhi livi ngakho ke uyolehlulela ngelivi futhi onke amahlelo ehla kulelo livi kuthi ente tivumo kolota awo ngicela noma ngibani nje ukuthi afakaze kimi lapho bathatha khona livi leligcwele bangeke bakwende ngoba kulawulwa incubo yemuntu umthola lapho umuntu uNkulunkulu akakaze asebenzise longethulu kwemuntu munye ngesikhathi lesisodwa akakaze abe nabo ngisho baprofeti lababili ngesikhathi esifanako munye uNkulunkulu athola umuntu munye esandleni sakhe akasebentani nani inhlangano yenu usebentana nawe manje etikwaletho tisekelo sifika emkhosini wemacilongo timfihlakalo letifihlakele kuprofetho kuthi kwakutoba ngaleyo ndlela ngakho ke kwakufanele kwembulwe ngendlela lokwakungiyo kodwa kuthi kwembulwe ngalo lusuku lokugcina kugcwalisa kona impela lelengisandza kukusho Malakhi sahluko sesine Luka sahluko selishumi nesikhombisa ne livesi lemashumi lamathathu kuthi uyokwenda kanjani nemaHebheru 13:8 emaHebheru 4:12 naleminengi yaleyo mibhalo lesitshelako manje uma lokho kuyindida kulabanye benu mangisho ukuthi uNkulunkulu njalo indlela uNkulunkulu latiwa ngayo emkhathini webantu ingebu profeti emaJuda njalo bekati kukholwa baprofeti bawo wathi uma akhona emkhathini wenu mina inkosi ngiyokhuluma naye ngemaphupho akamoya nangemibono futhi la kushoko kufezeke khona ke muveni njalo beba behlulela kanjalo ke kumconza Jesu futhi bamthatha ngekuthi ungilenye into ngakho bamenda umoya lomubi belizebule ngoba bekakhona kuhlola imicabango lowa usethe inhlitiyweni tabo. Sonke sikhathi siyathi ukuthi leso sibonakaliso selivi. EmaHebheru sahluko sesine livesi lelishumi nakubili athi livi laNkulunkulu likhalipha kwendlula inkemba lesika ngetinhlangothi totimbili lihlola imicabango nemizindlo yenhlitiyo. Uma yena moya longcwele ayofika etikweni uyonikhumbuta letinto leti lengitishito. Futhi uyonibonisa tindlo letitako. Nkulunkulu etikhathini tasendvulo ngetindlela letehlukene. EmaHebheru ekuqala kwakhuluma kuboyise ngabaprofeti ngalolu tinsuku tekugcina ngendvodzana yakhe Jesu Kristu. Nkulunkulu lofanako wavele wantshintsha esuka kubaprofeti waya endvodzaneni. Nguloko kuphela niyabona na. Sonke isikhathi ngumlayeto lofanako indlela lefanako yekukwenda. Manje kuprofetiwe ukuthi emabandla ayoba kule simo lesi bekade obuyiselwa futhi. Futhi wathi kumalakhi wesine ukuthi uyothumela Eliya umprofeti futhi uyobuyisela abantu babiyele emuva futhi ne akulethe. Qaphelani futhi ngaphambi nje noma khona impela emva kwalomlayeto wakhe kuyoba khona sikhathi lapho live liyosha khona nalabalungile bayophuma bahambe etikwemilotha. Manje kulomunye siyazi wetenkolo lo ngahle kube ulalele le tape ngizwana tsite emhlabeni jikelele. Uma ucabanga ukuthi lo kwakunguJohane khumbula ke imibhalo uneliphutha ngoba umhlaba awuzange ushe emva kwemlayeto waJohane. Jesu akazange efike futhi athathe bantu abafake esikhathini seminyaka leyinkulungwane. Kodwa wethembise kukwenta emva kokuba umoya wa-Eliya ubuya emhlabeni futhi. Qaphelani manje kumalakhi wesine. Siyabona lapha ukuthi lokhu kufanele kwendiwe ukuthi kubuyiselwe ini kukholwa kwebantu kubuyele kubobabe basekuqaleni imfundiso yePentecost bobabe basekuqaleni futhi uyobuyisela abantu babuyele kubobabe. Siyathola kuLuka 17 Jesu washo ukuthi uma efika kulolu tinsuku tekugcina Luka 17:33
that Jesus said as
sithola ukuthi Jesu wathi njengoba kwakunjalo etinsukwini talothi kuyoba njalo kubuya kwendvodzana yemuntu lapho indvodzana yemuntu yembulo. Manje caphelani uthi ngeligama lemadvodzana lamathathu uthi ngeligama lendvodzana yaDavide noma indvodzana yemuntu indvodzana yaNkulunkulu indvodzana yaDavide. Manje bekafanele ethe njengendvodzana yemuntu ngoba beka ngumprofeti. Jehova lichobo lwakhe wabitha abaprofeti ngekuthi ndvodzana yemuntu futhi Jesu akazange athisho ukuthi yena kuthi uyindvodzana yaNkulunkulu bekatibita chobo lwakhe sonke isikhathi njengendvodzana yemuntu futhi caphelani watembula lichobo lwakhe ngaleso sikhathi njengemprofeti umbonisi wathi uma ngingendi imisebenzi yababe wami kona ningakukholwa. Wahlangabetana nako konke kufanekisa lokwakukhuluma ngaye embhalweni kwaze kwaba ngisho nasekufeni kwakhe kungcwatshwa kuvuka ekufeni kubethelwa kwakhe kutalwa kwakhe konke futhi emsebenzini wakhe wahlangabetana nekufanekiswa kwembonisi indvodzana yemuntu. Manje wembuliwe eminyakeni yelibandla manje bukisisane eminyakeni yelibandla njengendvodzana yaNkulunkulu. Nkulunkuluangumoya umoya loyingcwele watembula chobo lwakhe eminyakeni yelibandla njengasebandleni njengamoya loyingcwele emkhathini webantu. Siyathola eminyakeni welibandla laseLaodicea umnyaka welibandla wekugcina ukhishelwa ngephandle kwelibandla. Akukho ndzawo lapho ake akhishelwa khona ngaphandle kunoma ngumuphi umnyaka kodwa eminyakeni waseLaodicea ngoba bathi sinjingile asike sweli lutho. Kodwa awathi ukuthi ungilolu sizi lophuyile longcunu nalophumputhekile futhi awathi wakhitshelwa ngephandle kweminyaka welibandla futhi ke ngekwaLuka 17 wathi njengoba kwakunjalo ensukwini taseSodoma kuyoba njalo kufikeni kwendvodzana yemuntu. Manje bekafunda Genesis lofanako nalele simfundzako. Caphelani eSodoma kuthi kwendekani kwakunani eSodoma na Abrahama kuhlala njalo kunetigaba letintsathu tebantu. Kwakuna Abrahama lokhethiwe nalobitelwe ngephandle ngephandle kweSodoma cobolwayo. Kwakuna Loti lilunga lelibandla noma umuntu welihlelo endasi waba ingcenye yalelo live nekuba ngumphathi walelo dolobha wahlala eGedeni bekalijaji lo ngumphathi udolobha. Futhi kwakune Sodoma qobo lwayo. Manje ngesikhathi sakusihlwa noma ekhathi nemini ngesikhathi Abrahama angaphansi kwempoki wakhe. Dingelosi letinsathu tabonakala kuye. Letimbili tatho tehlela eSodoma futhi tashumayela livangeli futhi tetama kubabita baphume. Abakhonanga kukwenda bebaphambukisiwe. Lothi nemkakhe kuphela namabili emathothakati akhe baqala kuphuma nalomfati waguquka waba siduli seliswayi. Kodwa lena yinye yahlala futhi yakhuluma na-Abrahama leyo Abrahama layibida nga-Elohim somandla. Genesis 1, Nkulunkulu ekucaleni, Nkulunkulu Elohim, lo wenele konke. Lokhona ngekwemandla akhe. Abrahama wambita nga-Elohim. Futhi wahlala phansi, wase udla na-Abrahama, wanatha, beka senyameni yemuntu. Futhi ibukisisani isibonakaliso, lasinika Abrahama. Manje, bebabheke indvodzana letako, indvodzana letsenjisiwe Isaka. Iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu, eluhambeni loludze, bebakadze bakubukile, kodwa bese basekupheleni kweluhambo. Nkulunkulu bekabonakele ngetimo letinengi njengoba endile eminyakeni yelibandla etibaneni nalokunjalo njengoba akhuluma na-Abrahama futhi nangemaphimbo. Kodwa ngaphambi nje kwekuthi indvodzana letako ifike, manje sendlulile kuko futhi ngiyabuyeketa nje kufinyelelisa lokhu kini. Kuthi waguqula umtimba ka-Abrahama naSara masinyane emva kwalokhu kude bathole indvodzana. Qaphelani, sibonakaliso sekugcina lebebanaso ngaphambi kwekuthi kufike indvodzana kwakunguJehova akhuluma kubo asesimeni semuntu. Futhi bathi kanjani kuthi lona kwakunguJehova ngoba wathi Abrahama, hayi Abrahama. Kusasele tinsuku letimbalwa nje, Nkulunkulu bekasantshintshe ligama lakhe. Uphi umkakho Sara, hayi Saraii, kodwa Sara, ingosatana. Na-Abrahama wathi, usethendene emva kwakho. Futhi wathi ngi, leso sabito sebuntu, ngiyokuvakashela ngekwesethembiso sami. Ngesikhathi sekuphila, tinsuku letingemashumi lamabili nesiphohlongo letilandzelako, kukhona lokutokwenteka kuSara. NaSara ethendeni, wahlekela ngekhathi, futhi wathi enhlitweni yakhe, lokhu kungenteka kanjani kepha lokhu sengigugile futhi ngijabulisane nenkosi yami leseyigugile nayo Abrahama. Nale ngilosi noma lo muntu wathi ukushitoleni Sara lokho enhlitweni yakhe na ethendeni emva kwakhe. Ushitoleni kuthi letinto leti tingeke setendeke. Niyabona na umuntu enyameni yemuntu njengemprofeti. Kepha noko kwakungu-Elohim ahlola umcabango lofihlakele lo wasenhlitweni yaSara emva kwakhe. NaJesu wathi, njengoba kwakunjalo emihleni yalothi, kuyoba njalo ekufikeni kwekuphela kwemhlaba, lapho indvodzana yemuntu, hayi indvodzana yaNkulunkulu, lapho indvodzana yemuntu iyobe yembula. Bebangakaze babe nako kuwo wonke umnyaka. Niyakubona lokho kuqhubeka lokuphelele kwemibhalo na? Lapha siphila kuko. Timfihlakalo ngisho nekwembhaphathiso egameni lenkosi Jesu. Futhi kukhweshile emchondweni wakamunye naleti letinye tintfo. Kuthi umoya loyingcwele ungungenise kanjani lokho futhi wakubonisa ngalokuphelele. Nembhaphathiso weliciniso wamoya loyingcwele luphawu nayo yonke intfo futhi wakubeka. Nekuthi umbeke kanjani wonke umguculi nayo yonke intfo kungiko impela. Futhi niyabona khona nje embikwemehlo ethu impela futhi akukho ekoneni kwatiwa live lonke. Jesu indvodzana yaNkulunkulu itembula luqobo lwayo ngemibhalo. Yenda lo mbhalo lowamiselwa ngaphambili kulolu suku lolu njengoba kwakunjalo kulolo suku natho tonke letinye tinsuku uphile futhi kukholwa kubufakazi bekuthi unamoya loyingcwele. kulunga ungeke nje ukuvete lokho ngekuthi nje uye esontweni kuba ufakazi bamoya longcwele uma ukwenda kusho ukuthi labo bafarisi bebanawo niyabona na ungeke uvete ukuthi kuvevetela noma kugcuma kungu uma ukwenda emahedeni anawo ke uma uthi kukhuluma ngetilimi kuphi kukhonda kwadeveli lokungakhulumi ngetilimi na Ngitshele lokhu kodwa umnakethu Jackson lohlalele iAfrica lapha lovela eAfrica angalitshela lokho sengike ngaba setinkanjini temandiya lapha ngabona abathakathikati nebathakathi bathisika bathele ingadi yabo luchobo uthi bakhulume ngetilimi nenyanga mthakathi ihumushe futhi ngibabone babeka ipencil phansi futhi ibhale ngetilimi letingatiwa ngakho lo akusiwo kodwa uma ku ngubuphi bufakazi lobungiboke Kuthi nikholwa ukuthi nginguye futhi ulivi abawutholanga ngani na emajuda awawutholanga ngani na bebangamadoda alungile bebangamadoda lanekulunga bebangamadoda lengcwele futhi kwakukhona donke tinhlobo tebantu kodwa kulowo lomiselwe ngaphambili kuthi eve livi futhi wathi kanjani ukuthi ngilo yini livi na ngulowo usho lokhu sethembiso selibhayibheli sicinisekiswa ngalowo mnyaka nako lapho khona bese ubuyela lapho kukhona moya lwengcwele Qaphelani kukhala kwelicilongo emizuzwini lembalwa kuthi limemetela kuthini licilongo lelivangeli ubone kuthi ngubani longaliva kumbulani labo lebebase madolobheni labiyelwe ngemabonza bebangeke baphume ngejubhili cha mnumzana bebangekhathi kwemabonza bebahlala lapho kwase kuphelile bebadigcila konke kuphila kwabo uthi bebabekwa luphawu manje njengoba sibona onke lamaphethini caphelani manje letendo leti malakho esine nako konke lokhu nemaHebheru 13:8 Jesu Kristu unguye itolo namhlanje phakathi uhlala akhona kude kube phakathi alivi Livi lelibonakalisiwe ngulowo impela la kumemetelela abaprofeti umprofeti akusho kuphela ukuthi umbonisi noma umbiketheli kusho umembulu welivi lelibhaliwe empilweni yakhe luchobo imisebenzi yakhe luchobo wembula futhi aqinisekise livi langalolo suku njengeNowa akha umkhumbi Mose endasi lapho noma yini lokunye lokungetulu futhi noma ngusiphi sethembiso livi lelethenjisiwe lalelo awa manje siyathi ukuthi unathi siyakukholwa lokho niyalibona livi lakhe libonakaliswa ngetithombe ngemibhalo ngetimemetelo ezulwini emhlabeni konke lokunye lakusho akukade kwehluleke ngishona kanye Ngicela noma ngimuphi umuntu angikhombise etincenyeni letehlukene telive noma emhlabeni wonke ubophelelekile ukuthi ungibhalele futhi ungitshele lapho kwake kwehluleka khona kanye kuphelele live ngelive manje leso sethembiso kungani bekatobonakala ngalolu tinsuku tekugcina na uma ubuyela emuva nani balaleli bemathepu kusihlahla semlobokade uthi kukhuphulele lapho uKristu bekakhona leso sihlahla lesasisensimini yase-Eden Adam wekucala lowawa nalo Adam wesibili kwancunywa sono bamlengisa esihlahleni semaRoma uthi kuloko kwadonswa kuphuma sihlahla semlobokade lasethembisa lesisibona emibhalweni manje kude kutholakale umlobokade njengesivivane kuthi siya kanjani sincipha ngaso sonke isikhathi sisuka ebubantini lobukhulu kusukela kuLuther Wesley iPentecost bese kuba litshe lesimbonyo esiqongweni saso sicije kakhulu futhi ngalinye lalawo matshe ahlanganiswe endzawonye ngalokuphelele kwalingana kahle futhi asikati namanje kuthi bebakwenta kanjani kodwa kuhlanganiswe endzawonye ngalokuphelele kwalingana kahle kuleso sivivane futhi asifundisi sivivane manje nje sakhiwa ngaInoki eminyakeni ledlula futhi sime futhi sifanekiselo ngalokufanako nje njengoba lilanga liphuma lishone ngalokufanako nje njengoba sihlahla sihohlota laso ligcembe laso liphindze libuye futhi njengenhlandi netinkomo nako konke lokunye lokulifanekisako leso sivivane sime njengesifanekiselo hamba uyongena egumbini lemprofeti futhi uqaphele leto titebhisi lethi sikhombisa Beka hlangana kuphi igatsi nensayeye kuletha lotako ebukhoneni benkosi esicongweni setitebhisi kwakuba sesitebhisini sesikhombisa lapho kukhombisa ukuthi sifanele sifike futhi nalowo moya lofanako lowa kuJohane wethula mesiya Bekamkhulu kunabo bonke baprofeti wawethula futhi sifanele sifike endzaweni futhi endeni letokwethula mesiya futhi utoba kanjani mesiya labantu labamkholwa bayakwathi ngaphandle uma bahlala evini njalo kuthi bathi kuthi uyini Daniela wathi labahlani phile bayokwathi kodwa siwula lo ngahlanganiphi angeke akhone bayomathi inkulunkulu wabo Manje kuthi utobonakala kanjani etinsukwini tekugcina ukubuyisela abantu evini kude umlobokati amathi umyeni wakhe amathi mata wakhe livile lembuliwe kungako lokhu kufanele kwendeke kwakungekho kubaguculi kwakungekho kuluda Wesley nemapentecostali kanye nabo umbhalo uthi kwakungesibo kodwa kutofika leso sethembiso sakhe salomnyaka lona Siphila eminyakeni kubuya kwakhe lokutoba kuwo. Ufanele athi mbanza kanye kuye. Noma ngimuphi wesifazane, ufanele athi mbanza kanye nendvodza yakhe, ngoba lalababili bamunye. Nemlobokati waKristu, utofanele athi mbanza kanye naye, ngoba lalababili bamunye. Futhi ulivi, hayi lihlelo, livi.
We are to be the children of the light.
Sifanele sibe bantwana bekukhanya nekukhanya kulivi lelendiwe ukukhanya kwalomnyaka sikwathi kanjani ukukhanya ngaphandle kwekuthi kuvele evini na kulungile livi lelendiwe inyama likukhanya kweminyaka uma ulibona nelibhayibheli lasho njalo labo bantu babuka Jesu lapho futhi bathi yeboke lo muntu lona ungubani na ngani utalwa ngekutalwa kwelivezi andlebe endasi lapho ngani babe wakhe namake unguloku lokwa nalo lokunye nako konke loku lapho kodwa bebangamati kube bebayathi imibhalo bebayomati washo njalo bathi sibafundzi bamosi thini wathi kube benimati mosi beniyongathi mina ngoba mosi wabhala ngami futhi bebasolo baphumputhekile kuubona niyabona ukuthi kuthobeke kanjani kukweshile kuto tonke tigungu temabandla nemahlelo netivumo kholo nayo yonke indlo uNkulunkulu wangena khalakaca enyameni esimeni semuntu umhlengi losihlobo ufanele athi mbanza kanye naye simenywa ukuthi sibe bantwana bekukhanya ukuthi sihambe ekukhanyeni ngiyakhumbula endase eKentucky lapha kungesiko kaDzeni benginemhlangano ngephandle emva kokuba sengiphumile enkonzweni kuthi kwakunendvodza lenzala imile iphethe isiketekete ngesandla isonza esontweni lelingakholelwa ekuphilisweni nalokunjalo yathi ngiyehluka kuwe mina kethu Branham ngathi yebo ke unelilungelo lokukwenza lokho yathi uyabona ngeke ngivume lutho ngaphandle uma ngilubona ngifanele ngilubone kucace bha ngathi ngako ke wake wambona uNkulunkulu acace bha embi kwakho na Ngusobala yayingakholelwa emibonweni nasethintweni yathi cha ngani ngathi kusho ukuthi awusilo likholwa ke mnumzane ngingeke sengikhulume nawe uyabona na uyabona na siyakubona uNkulunkulu lakwethembisa futhi sibambelele kuloko yathi ukucondza kanjani lokho na ngathi yathi woda asehambe siye ekhaya futhi sicoce kusihlwa ngathi ngingeke ngikhone ngiyafuna kona uhlalaphi na yathi uhamba uye ngale kwalenzaba lapha ngathi utofika kanjani lapho awuyiboni indlu yakho yathi yebo ke kunendlela lekhuphuka iye ngale kweligcuma ngathi awuyiboni indlela yathi yebo ke nginesiketekete ngathi isiketekete singeke sikhombise kukhanya kuyofika endlini cathatha Oka, kodwa leyo ndlela iyohamba ite iyofika endlini. Kodwa leso sikethekethe siyokhombisa kukhanya kwesinyathelo ngasinye. Sitohamba ekukhanyeni, kukhanya lokuhle, sinyathelo ngasinye. Nkosi sisondzela kakhudlwana kuye. Ya, bantwana bekukhanya, yemukelani livi lakhe. Qhubekani nekuhamba, nibukisise lokunengi kusombululwa. Ningaliyekeli, akunandzaba ukuthi lomunye umuntu uthini. Hlalani kulo ngqo, uthi nje nibe nisolo nihamba nalo. Nilicapheleni lisombuluka futhi litembula lona. Livi limbewu, imbewu leselihlotsheni lolufanele lomhlabathi iyoveta inhlobo yayo. Qaphelani sambulo selishumi ivesi lekuqala kuya kulesikhombisa. Tonke timfihlakalo titokwembulelwa umlobokadi sithunywa selibandla saseLaodicea. Ngabe ukhona lona iBhayibheli iRevised Version? Uma unalo utokaphela lapho la kuthi khona ingelosi kubomakake kuthi lukhozi. Niyabona na? Niyabona na? Sithunywa kulo libandla laseLaodicea, niyabona. Sambulo selishumi ivesi lecala kuya kulesikhombisa. Futhi wathi lolu ngalolo suku lambone ehla ngalo futhi uyidla uyayicetha lencwadi lencane. Futhi kwakune yabeka lunyawo lunye emhlabathini nalunye elwandle yafunga yena lophila naphakathi naphakathi ukuthi akusayuba khona sikhathi. Lapho sayikwendile imidumo lesikhombisa yavakalisa emaphimbo ayo. Nalapho imidumo lesikhombisa seyiwevakalisile emaphimbo ayo, Johane wathi beka satobhala. Yase ithi ungakubhali. Niyabona na? Wase uyakunamathisela ngeluphawu. Manje lo munye wathi, yebo ke, loko timphawu lethi sikhombisa, khona ke mina kethu Branham, loko kuyokwembulwa ngethi nisuku tekugcina, lenye imfihlakalo lenkulu yekuthi sisondzela kanjani kakhulu kuNkulunkulu na? Cha mnumzana, ungeke kwaba ngiloko. Loyo lesusa livi linye kuleli Bhayibheli noma engethe livi linye kulo, ingxenye yakhe iyosuswa incwadi yokuphila. Kuyini na? Kusambulo saloko lebekusilele emuva lapho kukuletha. Sekuvele kubhaliwe lapha, kusekhathi lapha, kutokwembula loko lo sekuvele kubhaliwe. Niyabona na? Sizathu ungeke wengethe ngisho nayinye intfo kulo noma ususe livi linye kulo. Sahluka sekucala seliBhayibheli ekuqaleni Genesis. Wesifazane loyedwa akazange angalikholo, kodwa walihumusha ngalokungesiko nje, wavumela Sathane amhumushele ngalokungesiko livi linye impela. Niyabona na? Kwase kuthi ke kusukela kuloko kwabanga yonke lenkathathu. Futhi lowo kwakunguNkulunkulu akhuluma livi laNkulunkulu. Futhi esahlukweni sekugcina sesambulo, Jesu qobo lwakhe, uNkulunkulu ofanako wathi, loyo lokhipha livi linye noma engethe livi linye kulo. Lesi sambulo lesiphelele saJesu Kristu. Futhi timbawu lethi sikhombisa tatinetimfihlakalo letifihliwe tekuthi lonke laliyini futhi kufanele kuluvula elusukwini lokugcina eminyakeni waseLaodicea ekupheleni kwesikhathi. Akabongwe uNkulunkulu. Lo kuqedzela umlayeto ebandleni, lo uyalicetha. Uma babuka emuva futhi babone ukuthi bekunjani, futhi babone ukuthi konke kukhushulelwe kuphi, lokho kuyalicetha umnyaka welibandla. Manje qaphelani, lamacilongo lesikhuluma ngawo, kubitelwa ndzawonye ekhathi lokungaba kwemkhosi, kwembi, kwemuntu, lusuku lolungcwele, noma yinto lefana naleyo. Qaphelani, wena uthi kwemuntu. Ya, noma kweminyaka wejubhili kumenyethelwa kwekuta kwenkululeko lapho sebangabiyela emuva khona. Manje singathatha lokusa konke kube nguleyo nto yinye nje. Kodwa manje singene emacilongweni. Sesinaso sendlalelo manje, letimpawu nelibandla manje, singena ecilongweni. Licilongo lakhala, nelicilongo lalikhombisa ukuthi ngabe yimpi yini, noma lusuku lwemkhosi, noma lelichazako ukuthi kubuthana ndzawonye kwebantu licilongo. Paula wathi, uma licilongo likhala ngemsindo longaqondzakali, bobani labangathi lungiselela imphi noma kuthula noma ngabe kuyini na? Ngubani lo wathi kona? Ufanele wathi ukuthi licilongo likhalelani. Ngakho ke uma licilongo likhala, sibona lokuthide emhlabeni namuhla. Kukhona inkathathwa lenkulu ndzawana thide, wonke umuntu uyakwadi. Wonke umuntu useguquke waba ngulokuguliswa imizwa. Live lonke lilive leliguliswa imizwa futhi siyathi kukhona lokungahambi kahle. IPentagon yonke indzawo siyathi kukhona lokungahambi kahle. Manje indlela kuphela leniyokwathi ngayo ukuthi licilongo likhalelane ngule ukuthi ubuke ukuthi lishathi lemculo litsini. Nguloko kuphela kungulokukhulu ukuvumelana kwemaphimbo netinsimbe ekuhlabeleni niyabona nekushaya njenga Peter and the Wolf niyabona umcambi ubhale incwadi nembidisi ufanele abe semoyeni lofanako newemcambi uma angakwendi ushaya linothi lokungesilo bese kuthi ke yonke into ibhethe ngileyo indzaba namuhla sinebabhidisi labaningi kakhulu labangekho emoyeni wemcambi bathi lihlelo yebo ke sikholwa loku akunandzaba ukuthi uthini iBhayibheli licinisile Lishaye ngekweshathi lemculo khona lapha ngaphambi kwalo. Khona ke lokukhulu kuvumelana kwemaphimbo netinsimbe kuhlabeleni kwemidlalo lomkhulu waNkuluNkulu kudlala kahle nje. Khona ke singalibona liawa nekuthi sime kuphi. Manje caphelani, licilongo libitela ndzawonye bantfu batibutsele bona ndzawonye bendele lokutside. Ngalesinye sikhathi limemetela umuntu lomgcoka. Njenga Josepha bebabetha licilongo na Josepha bekachamuka lokuthi sifanekiso selicilongo lelikhulu lesikhuluma ngalo futhi lesitongena kulo emva kwesikhashana kuIsaya lokuthi lapho kubethwa licilongo lelikhulu lapho loyo mjeka uyophakanyiswa etulu lapho konake kuba khona sikhathi lapho licilongo lelikhulu liyobethwa futhi tonke tive liyobuthana eJerusalema kulapho la sikhathi seminyaka leyinkulungwane siqala khona licilongo lelikhulu manje lokubita lokhu kwemkhosi wemacilongo kusondzela kwentho letside caphelani sambulo 87 uma nifuna ukubhala phansi Sicaphela licilongo lekuqala nako kusabalala sangcotho ingadi umlilo ethi kwemhlaba kuhambisana nsena Exodus ngesikhathi uNkulunkulu abitela abantu bakhe baphume eluphumweni manje sizathu sekuthi lamacilongo lasikhombisa angakacondzani naleli bandla nalomnyaka kungoba kuconziswe kuIsrayeli kuphela kukubita kwekubuthana kwebantu futhi manje kunye kuphela lokubalulekako ekhathi lapha lengifuna nifinyelele kuko emizizweni lembala kulapho lani tobona khona ukuthi kungani lokhu kungaconziswa kulomnyaka lesiphila kuwo timphawu lethi sikhombisa ngathi bantu labanengi labehlukako kuloko Kodwa ngiyathi ukuthi kungiloku ngiyakwazi hayi ngoba ngithi ngiyakusho ngoba angikutholanga kimi icobo lwami umcabango wami awusiwe wami noma kuyinto kungitshelile uma kuliphutha khona ke kuliphutha kodwa angikusho ngesingami ngisho loko lokushiwo ngolomunye umuntu lowo lomunye umuntu nguNkulunkulu lo wakhuluma nathi nalowende tonke letinto leti latendile futhi wabonakala niyabona ngakho ngiyathi ukuthi kuliciniso kubuthana kwaIsrayeli kungemacilongo lamacilongo ekubuthanisa Israyeli caphelani bona kanye nje lokukhala kwelicilongo lekuqala ingadi umlilo sangcotho nayo yonke into kusakata umhlabathi niyabona na bekendani na akhipha Israyeli eGibhithe yakamoya niyabona abuyele eveni lakhe lenzabuko manje asengisho lokhu khona lapha ukuthi lonke licilongo labethwa ngaphansi kweluphawu lwesithupha sitofika kuko emizuzwini lembalwa lapho sibambe khona luphawu lapho onke lamacilongo akhala ngaphansi kweluphawu lwesithupha ngoba luphawu lwesikhombisa kwaba khona kuthula akekho lowathi lowo kwakungumzuzu noma liawa Kristu lebekade ofika ngalo njengoba akwembula kithi kodwa lonke licilongo lakhala ngaphansi kweluphawu lwesithupha ngaphansi kwekuhlushwa kwemajuda caphelani sambulo manje sesiphohlongo futhi siqale ngelivesi lesikhombisa konke kwakukubitwa kwa-Israyeli ngekwemvelo eGibhithe manje kubitelwa ngaphandle kwa-Israyeli ngekwemcondvo wakamoya bekabenta balungele kuta emkhosini wekubuyisana Qaphelani, umkhosi wemacilongo wawuba kucala lokwakuyiPentecost. Umkhosi wokubuyisana wawulandzela wona insuku letingemashumi lasihlanu kamuva. Umkhosi wokubuyisana kufundzeni lapha. Sitokwenda mhlawumbe uma sinesikhathi, sitothathisela kuwo. Futhi nginifundzele wona eBhayibhelini lapha kuLeviticus welishumi nakubili, manje noma kuLeviticus wemashumi lamabili nakuthathu njalo. Na Leviticus welishumi nesithupha. Sithola kuthi wekucala kwakungumkhosi wemacilongo kwakukubuyisana ne emva kwekuba sewulandzele iPentecost. Manje siyathola umkhosi wekubuyisana wawulandzela umkhosi wemacilongo. Manje caphelani, licilongo lakhala futhi lokho kwakuwabuthela ndzawonye. Manje licilongo lekucala labethwa kwaba khona sangcotho ingathi umlilo kwafuthwa emhlabeni kwafana ncamashi njengoba kwakunjalo eGibhithe. Kulungiselelwa kubabitela elusukwini lwekubuyisana. Niyabona na, bakwencaba kubuyisana kweliciniso. Futhi lo iminyaka weluliwe kwade kwatofika lapha bekungumnyaka wePentecost. Niyabona na, manje kukhala kwamaJuda kuyalandzela lokhu bekukubitelwa ngephandle kwelibandla. Bukisisani impela. Manje lokukuthi kamuva wabathatha wabayisa evende sethembiso. Lokukuthi utokwenda into lefanako. Lokukuthi ngekufanekisa uthatha libandla uliyisa evende sethembiso. Kumbulani, lonke licilongo lakhala ngaphansi kweluphawu lwesithupha. Lakhala lapho kuphelake. Caphelani manje impela. Lokuchubeka kwembhalo kufana ncamashi. Ngaphansi kwelicilongo lesikhombisa liconzene na Israyeli ngalokufanako njengoba luphawu lwesikhombisa lwaluconzene nelibandla. Siyathola ngaphansi kweluphawu lwesikhombisa kuthi lapho lemiphefumulo lowawungaphansi kwe-altari lapho leyamukela tingubo banikwa tingubo, hhayi kuthi batizuza ngoba bebasekuhlelweni kwetikhathi lapho uNkulunkulu bekasolo asebentana nebetive ngemusa, hhayi emaJuda. Israyeli usinziswa njengesive. uNkulunkulu usebentana na-Israyeli njengesive. Betive bantu beligama lakhe, hhayi sive seligama lakhe Israyeli. Futhi ngesikhathi Hitler kanye nalabanye bahlupha emaJuda futhi benta letinfo labatende ngaphansi kwaloko. Bukani, bona Stalin, Hitler nabo bonke labondlovu kayiphikiswa bebavukile. Kube besinesikhathi lokuthi kukubuyeketa kulabanye labasanza kufika, kodwa sendlulile kuko. Ngaphansi kwalowo mnyaka lofanako kuthi bekukhona eJalimane na nato tonke letinye tive emaJuda abehlakateke nelive lonke. Kodwa lapho kuvuke kule minyaka lengemashumi lamabili leyendlulile kuhlushwa lokubuhlungu kakhulu lokubhekene nemaJuda. Ngike ngaphumela lapho etindzaweni letinzala lapho bashisela khona imitimba yabo futhi bashisa tidumbu futhi basebenzisa le milotha yabo kuthi bavunzise umhlabathi, bantwana bemaJuda nebesifazane nayo yonke into. Ngakho-ke betama kukuphika, babakhiphela ngephandle futhi babakhombisa lapho kwentiwa khona. Bekukuhlushwa lokubuhlungu kakhulu lokubhekene na-Israyeli ngoba bekusikhathi lesimbidako manje kuthi abuyele ekubuyisaneni. Usesengaphansi kokubuyisana kweliwundlu lemvelo. Liwundlu mbamba laNkulunkulu likubuyisana futhi ukwenqabile nengadi beyisethi kwakhe kusukela lapho. Caphelani, lento abantu balungiselele. Liphelele kanjalo-ke licilongo lesikhombisa neluphawu lwesikhombisa ndzawonye ngalokuphelele kuhlushwa kwamaJuda. Nakani esambulweni sahluko semfica nelivesi lelishumi nakuthathu, manje caphelisisani impela ngaphansi kwelicilongo lesithupha. Sambulo 9:13, ngaphansi kwelicilongo lesithupha nakani kwakunebagibeli bemahhashi labatinkulungwane letingemakhulu lamabili lebebakadze baboshwe emfuleni waseYufrate wakhululwa ngaphansi kwelicilongo lesithupha. Manje abekho bagibeli bemahhashi labatinkulungwane letingemakhulu lamabili emhlabeni, kodwa kwakunebagibeli bemahhashi labatinkulungwane letingemakhulu lamabili. Ucapheleni, ngifuna nikubhale phansi kude nikufunze. Bekangesiwo emahhashi emvelo. Bekaphefumula umlilo futhi bekanetivikelo tesifuba tejasipi Futhi beka nemisila nasekugcineni kwemisila wawubukeka njengenyoka inhloko yenyoka ekugcineni kwawo untinyela niyabona na kwakungemahashi akamoya bodeveli bakamoya emahashi etindvuna tembi lebekakadze aboshwe eYufrate yonke leminyaka bodeveli labangetulu kwemvelo kwakuyini na umbuso lomdzala wemaRoma uvuselelwa kuhlushwa kwemaJuda bekakadze aboshiwe cishe iminyaka letingulungwane letimbili emfuleni iYufrate angakhoni kuwelela esethembisweni lihlelo lelidzide lenkolo lebelitama kuwelela kulele linye lisayidi iYufrate niyathi itsabuka eEden kodwa bebaboshwe lapho tingulungwane letingemakhulu lamabili tabodeveli bekuhlupha kuthi qaphelani kuthi kwendekani ngaphansi kwalelo cilongo lesithupha bakhululelwa ethi kwamajuda kuhlushwa kwamajuda bodeveli labangetulu kwemvelo cisha iminyaka letingulungwane letimbili base bakhululwa ngustalini Hitler ethi kwemajuda wena uthi yebo-ke loko akusiko kwaseroma ngumoya lofanako bende tindva letifanako nalala batenda kumakristu etinsukwini takadzeni temaroma ebuhedeni manje bukani israyeli wemvelo nelibandla lakamoya manje njengoba sikwehlukanisa lapha bakhululelwa ethi kwalawo majuda niyakhumbula ngaphansi kweluphawu lwesithupha kuthi kwenteka kanjani kuthi bonke labo bafeli lukholo ngekwelivi lankulunkulu bemukela timpahla bayinikwa ngemusa ngoba baphumputhekiswa kuthi bangaliboni livangeli labo kude labantu laba babitelwe ngephandle kubetive kwentelwe umlobokadi banikwa tingubo libhayibheli liyasho lapha ngaphansi kwalelo cilongo lawo majuda lelimelene embamba nakristu nayo yonke into sizathu sekuthi babe njalo kungoba libhayibheli lathi baphumputhekile futhi baphumputhekiswa ngenxa yenu nankulunkulu lolungile uyathi kuthi bayolemukela kodwa bentiwa baphumputheka ngenxa yenu libhayibheli lasho njalo nango lowo mbuso wemaroma uboshwe lapho yini ngemandla ebufundisi loku kuthi iroma yebuhedeni iba iroma yebupapa futhi yaboshwa lapho emasikweni ayo emkristu yiphi ingxenye yemkristu nekukhonda tinkolelo letilide leyayinato kweroma ihlanganisa nzawonye konke loku kukhonda besifazane nato tonke letinye tinhlobo tetintfo netinsuku takhisimusi nemaholide netinsuku letingcwele netintfo yayikadze iboshwe ngulelo siko kuthi ingakhululi ngoba iphambene netimiso temakristu loku kungulofanako wekungamesabi inkulunkulu umoya webuhedeni nalowo moya ubanjwe wangena etivente emhlaba ngekwetiprofeto tahezekiya nato tonke letinye futhi bakhululwa ejudeni lebelingathi lutho ngamoya nato-ke timfihlakalo tenu lobe kufihliwe ngaphansi kwalolo phawu lapho niyabona na kucapheleni sendlulile kuko futhi ngitonikhombisa leli cilongo lapha leli cilongo lekugcina kuthi kwendekani alapho-ke la macilongo akhulula ethi kwemajuda aniboni na hhayi kube tive wetive lapho leto timphawu seluvuliwe luphawu luqedziwe sikhathi sesiphelile libandla liyabidwa niyawukhumbula umbono ngalelo elinye lilanga na niyawukhumbula uri loko leliyoba ngiko na bangakhi lo khumbulako ngelisonto lelilandzela leliphelile na kuthi lapho kwakungiko impela kanjani lendlula silibonile impela sayibona leyo lenekungcola into lengcolile ikhuphuka lebitwa ngelibandla inhlamba lucobo nalowo mlobokati lomncane watho tonke tive ngamunye wabo agqoke njengesive sakubo labavela kuso ngalokuphelele nje ahamba embi kwenkosi niyacaphela kuyoba khona sikhathi ngalesinye sikhathi lapho bayothi khona Yebo ke bengicabanga ukuthi libandla belithohamba ngaphambi kwekuhlushwa bengicabanga ukuthi bekuneluhlwitho seluvele lwendlulile futhi anilwatanga ngiloko lakusho ngaJohane ngalesinye sikhathi niyadi bathi kanjani basholani baprofeti ukuthi babhali ukuthi Eliyase umele ukufika kucala na wathi sewafika futhi ngisho nebafundzi bebangakwadi benda kuyela bakuthandzako luhlwitho liyoba indlela lefanako Ngeli awa wethembisa kukwenda loko akethembisanga ukukhombisa Eliyase kanjalo kodwa wethembisa kuthatha umlobokati kanjalo ngeli awa leningacabangi ngalo kuguculwa nje ngesikhashanyana ngekucwabita kweliso sihlwithwe khona ke sewusele khona ke nguleso sikhathi iminyaka letinkulungwane letimbili lo moya lona abantu bemaRoma libandla lemaRoma bebangakhoni kunyakata kodwa lo moya lofanako uvela kucala endasi lapho ungena kuMussolini eRoma ndlovu kayiphikiswa niyati letisihlanu indlo letisikhombisa langibonisa tona nga 33 tathi tofezeka letisihlanu tato setivele tendlulile dokotela liveli ubhala incwadi ngako lapho manje niyabona na indlo letisihlanu ngalokuphelele uthi nje sekudindlo letinye letimbili letokwendeka wathi kuyokwendeka ngaphambi nje kwekubuya Nago sisekupheleni impela nje manje uthi kubukeka kwangathi leyo ndlo yesithupha iyakhuphuka impela niyabona na ngalokuphelele impela ngisho netimpi nekuthi iyokwendeka kanjani kusemgceni impela futhi akugase ngisho nakanye kushaya eceleni lalelani bantu sifanele sitihlole ngalolonke le hour anathi ukuthi sime kuphi kusondzele impela Manje manje wakhululwa etikwe ngaphansi kwalolo phawu lwesithupha lamadimoni akamoya lati inkulungwane letingemakhulu lamabili aqala eRoma eJalimane Hitler uthi caphelani ngale eBhayibhelini lapho bemukela khona abazange bemukela emandla njengemakhosi kodwa akethweswanga umchele Ndlovu kayiphikiswa akasiyo inkosi lethweswe umchele uvele emukele emandla njengenkosi oh umoya wankulunkulu uhamba kimi nje manje niyathi usho lokutsite nje angathi kuthi ngitho kusho kanjani noma ke ngitsini futhi mhlawumbe kungcono ngingasho caphelani letimbili tinkulu emadimoni lati inkulungwane letilikhulu lakhululelwa etikwa lawo majuda ngesikhathi bawashisa bawabethela bafaka emagwebu emithanjeni yawo bawabulala baze baphelelwa yigesi yekuwabulala futhi badubula baze baphelelwa tinhlavu tekudubula futhi bende konke lebe bangakwenda bashisa imitimba yawo nako konke futhi bawalengisa etinsangweni bantwana nabo bonke bantu labangenacala Ngoba bebangemajuda bebendiwa ngaleyo ndlela kodwa uNkulunkulu wathi uwanika ngulelo nalelo ingubo naloku bekangakayifanele kangako kodwa umusa wakhe kuwaphumputhekisa kude thine sibone luPawu lesikhombisa lusengakavulwa kwamanje niyathi lokho kubuya kwakhe ngako basengaphansi kwalapho kodwa uyasikhombisa lapha ekuboneni lokho lokuyoba ngiko njengaJohane wamthatha wamkhupula Futhi ngalesinye sikhathi ahamba etikwelwandle niyathi wathi pho lo muntu loncika esifubeni sakho ke wathi kuyini kini uma ahlala ngize ngibuye na niyabona akazange ahlale kodwa wamthatha wamkhuphula futhi wamkhombisa lokho indlo leyendeka ate abuye wamkhombisa nje wabuyeketa lonke lelicebo kuJohane caphelani Siyathola manje ukuthi lawo mandla emvelo ngaphansi kukwemvelo esiveni semvelo Israel lo wakhululwa lapho futhi kwendani na kwahamba kwaphaka impi nekuthi kwabulala kanjani ngemabhomu futhi kwahlupa manje ezingeni lebushumayeli yako Ngingabe ni ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uyawavula emehlo enu kuloku manje ngoba ngiyaqonda ukuthi loku nje akusiko ukukhuluma kuleli bandla lapha Le tape iya emhlabeni jikelele. Uthi angaqondzi kulimata imizwa yanoma ngubani, kodwa nje kukhuluma liqiniso. Manje indzawo yobufundisi seyivuliwe kusukela emvuselelweni yemvelo yeRoma lenzala ebuhedeni. Yachubekela kulawo maJuda, lebe isolo sonke isikhathi isitha sawo. Libhubezi nematinyo nako konke, lanyathela phansi futhi lachitha abantu. IRoma beyivele solo isitha sankulunkulu. Futhi yakhululwa emoyeni lofanako bondlovu kayiphikiswa bemhlaba ngoba inchubo yenkolo yayisolo ibambile. Manje seyikhululiwe. Yendani na ngebucili njengoba asho ungena ngendumiso lekhohlisako. Futhi wendani na uletha umkhandlo wemaprotestani wenkolo yemabandla emhlaba. Umoya wempiki uKristu ethi kwabo bobabili abaletha ekusilahweni njengoba benda nje kulolomunye ngeli awa lekubita umlobokati. Kanjani na ukhululwe emoyeni welibandla lebufundisi? Ukhululwe ethi kwani na? Hayi ethi kwemahlelo, ethi kwemlobokati. Kodwa lapha nitokuthola umlobokati angeke endlule kuleso sikhathi. LiBhayibheli lithi ngeke. Libandla liyondlula kodwa hayi umlobokati. Anikuboni na bafundisi? Anikuboni lokho bazalwane na? Wena uthi libandla lifanele lendlule ekuhlushweni kude lipheleliswe. Ingadi yaJesu Kristu iphelelisa umlobokati. Indoda lekhetha umfati ayimendlulisi ekujeziswani lokunengi. Sewuvele uthole umusa naye kuye, naye lo mfazane uthole umusa kulo wesilisa. Umethembisa umshado. Uthi uma kukhona noma yini, uyomgcina kuto tonke tindzawo ukuthi ajikise sandla sakhe. Umusa wakhe mkhulu kakhulu ethi kwabo. Uthi kutoba njalo nakumlobokati, futhi kunjalo kumlobokati. Sine tidalwa letingakafaneleki, sifanelwe sihoko, kodwa umusa wakhe usibamba kuso. Bukani kuthi bangakhi labalahlekile nalabaphumputhekile. Bangakhi, dingakhi toni lesasilapho eveni ngesikhathi ngisinziswa na. Nkulunkulu wangisinzisela inhloso uthi ngitimisele ngenthandwa yakhe kwenda leyo nhloso. Angikhathali noma yini lehambako, ngifuna kuyenda. Uthi ngeli awa lapho ngibona onke emabandla buhle bawo lobukhangako, uthi ngicebile angikesweli lutho. Asho njalo uthi ngiwabone angulalusizi ekuhawukelwa aphumbuthekile bese akubhambatha emahlombe afuna unxempetise kuwo. Ngatalela inhloso leyo ikulahla ngelicala leyo ndlo nekubitela ngaphandle. Loku ngiyakwenda. Khumbulani lapho Jesu efika emhlabeni lalingekho likhulu lebantu emhlabeni lilake lathi kuthi bekasalapha. Ufikela kuthola lelo cembu lelikhethiwe. Wathi akekho longeta kimi uma babe wami angamthonsi. Nako konke babe la sikhathi lesendlulile ngiphe bona bayokuda, bayokwati, bayoliva. Caphelani kukhululwa kwalo moya webufundisi. Manje eminyakeni lengamashumi lamabili kamuva emva kwaleyompi sibona kukhululwa kwemoya webufundisi. Phansi kwani na? Luphawu lwesikhombisa, licilongo lesikhombisa kumJuda. Bukani inyanga iba mnyama, phansi kwani na? Niyabona iphuma indvodzana yemuntu ixoshwa ebandleni. Kuyini na? Lijoyinana nesicuku sebafundisi, inhlangano yemkhandlu wenkolo kanye nemkhandlu wemabandla emhlaba uxoshe wonke umuntu. Leyo nto imele ini? Ngani nifanele ninikele ngaso tonke timfundziso tenu tekuvangela netintho? Lababili bangahambisana kanjani bangakavumelani na? Bangeke. Jesu wathi bangeke. Uthi libandla iMethodist nemaBaptist angahambisana kanjani na? iChurch of Christ ingahambisana kanjani nemaPresbyterian na? iKatolika ingahambisana kanjani neProtestani na? iProtestani ingahamba kanjani neProtestani na? Kodwa umlobokati angahamba nelivi lelinguKristu kufanele kube sesivumelwaneni. Hayi inqubo yobufundisi kodwa livi. Ufanele uvumelane nelivi kuthi uhambe nelivi. Jesu washo njalo, loko kwenta kube kahle. Caphelani, nalo manje selikululiwe kuthi libite tonke letiphetho leti lebe tingakaciniswa kahle oh yebo ke akwendi mehluko empeleni ngoloko sathane lakusho kuEva akwendi mehluko kulungile impela uNkulunkulu uNkulunkulu lolungile usithanda sonke akanjalo niva lokunenga kakhulu ngako uNkulunkulu lolungile uNkulunkulu lolungile kodwa ngekulunga ufanele abe nebulungiswa kude kulunga ngaphandle kwebulungiswa kude bulungiswa ngaphandle kwemthetho ngaphandle kwesijeziso sigwebo ngako sikulelo awa lesiphila kulo caphelani masinyane manje lamadimoni langetulu kwemvelo ngako ke ngaphansi kwe tigameko tamhlabhlangene emacembu ahlangene endzawonye asemphumalanga nasentshonalanga njengelunyawo lwangesekudla nelwangesancele nje lwesithombe lesabonwa nguDaniel kuthi bebangeke bavumelana futhi bahlangane lomunye nalomunye naleli gama lelithi Eisenhower ngaleso sikhathi Eisenhower kusho ukuthi insimbi Khrushchev kusho ukuthi lubumba futhi wakhumula isicathulo sakhe wasishaya etikweli desk ngesikhathi inhlangano yemave noma EU ga UN Khrushchev wakwenda asula luthuli lwe Oh he li awa lesiphila kulo libandla nesimo salo kodwa kabonge uNkulunkulu umlobokati omncane sewuthi lungiselele akusekuthe bambelelani nje ungeke kusaba kuthe angathi kuthi ukukhashana kangakanani angathi kuthi nini akekho lokwatiko lokho kodwa siyathi kuthi sekusedvute manje impela bukisisani lokuchonzene nemabandla bukisisani lokho kwemvelo kwendani kulawo majuda labo kwakubantu lababambelela emithethweni yaNkulunkulu akunandzaba kuthi mangakhe emabandla lavukako kuthi yini lokunye bekaphumputhekile kuKristu futhi abambelela kulomthetho naNkulunkulu wawanika ingubo onke awo ngoba ehlela ekufeleni lukholo niyabona na wona a aphumputhekiswa ngenxa yethu lapha manje libandla lelingathi lutho lokunye ngaphandle kweBhayibheli kungakhathaleki ngenchubo yebufundisi lihlelo abathi lutho ngako konke kuyinto lengatiwa kubo bathi yena futhi yena yedwa bantu namuhla bathi abafane njengoba bekanjalo Petro nalalabanye etikwentsaba yekuguculwa simo bagcwala umdlandla kakhulu lapho sebabona isento lesingetulu kwemvelo nalomunye wathi sitokwenda libandla linye lebaprofeti nalinye laMosi futhi nguleyo ndlela abantu emapentecostali lenda ngayo athi sitokwenda linye iassembly of god nalinye ichurch of god nalinye bakamunye nalinye bakambili nalokunjalo kanjalo kodwa asakhuluma Jehova wamemeta kakhulu lena indvodzana yami lethandzekako lelivi yiveni Niyabona na ilivi leli leawa lesiphila kulo tebufundisi bemimoya bahlangana ndzawonye manje futhi bawaletha onke kulokubulawa kunye lokukhulu kwesulwa sekuvela kusembhalweni lapha kulesivelesi manje futhi lamabandla litovalwa ngaphandle uma ukanye nenhlangano inyonyane kuthuba njengeluphawu lesilo nje futhi manje niyabona ukuthi yini silo aniboni na ngemandla futhi emandla ebufundisi Jesu wathi kuyosonzela kakhulu kufane nento lephathekako kuyodukisa nalabakhethiwe uma bekungenteka kodwa wethembisa ukuthi kube nento letsite lapha yethu ngalolo suku ukuthi singadukiswa futhi lelo livi naKristu kulenda libonakale kithi bangiloku ngetulu kwemvelo bodevel labangabonakali ngeliso kodwa ningakubona laba kwendako niyabona na caphelani lapho lelo cembu lisagibele batilungiselela kunyathela bakhiphe yonke indlo lengeke ivumelane nabo ukhona lelinye licembu lelentiwa ukuthi lilungele emva kwesikhashane sambulo selishumi nemfica sikhathi lesilandzelako lapho libandla livakala khona liyeta nalo hayi empeleni ligibele emahashi kodwa libhayibheli lathi bekagibele lihashi lelimhlophe nelibandla lasezulwini lalimlandzela ligibele emahashi lamhlophe kunjalo na ngesikhathi leliqembu leliphansi lapha linalaboshiwe lati inkulungwane letimbili emfuleni iYufrates Futhi laliboshwa iminyaka letingulungwane letimbili. Futhi lelo bandla belibophe moya longcwele cisha iminyaka letingulungwane letimbili ngaphansi kwebufeli lukholo emuva lapho nangaphansi kweminyaka yelibandla. Bewusola uboshiwe hayi emfuleni iYufrate kodwa ngaphansi kweminyango kwetivumo kholo nemibhedesho kuthi umoya loyingcwele ungakhoni kusebenta ebandleni ngenxa yetinqubo letentiwe ngumuntu. Kodwa litokhululwa liyabuya. Ngulokho iBhayibheli lakusho. Nalabo bobabili bahlangana etinkundleni tembi, Lucifer naMikhayeli futhi njengasekucaleni. Bebakadze baboshiwe iminyaka letinkulungwane letimbili. Cishe iminyaka letinkulungwane letimbili. Akusiyo ncamashi iminyaka letinkulungwane letimbili. Ngoba eMaRoma abesolo achubeka Titus nga AD 96 futhi kwehle njalo kanjalo. Abulala emaJuda emaRoma. Ngubani lo wabulala emaJuda na? Kwakungubani Titus na? Jenene weMaRoma. Ingadi yagobhoda yaphumela emagedeni endasi lapho. Kuthe kuyofika futhi abasilaha besifazane bantwana nako konke. Akazange asho yini Hezekiya wemfica kuthi bayokwenda lokho na? Ngenani emkhathini welidolobha uthi nibeke luphawu kubantu lababubulako nalabakhalako. Umoya loyingcwele nabo bonke lalabanye lendoda lebulalako yase iyeda lebe iboshiwe ibabambe ate aphuma abulala yonke into lebe isekhathi lapho besifazane labancane besifazane bantwana tinswane nako konke lokunye bonke babulawa impela naku sekukhona futhi kuyadiphinza futhi nayo leyo ngcubo yemfundisi ibuya ngco inhlinya isitila yonke into letsiwa nguNkulunkulu. Banetingqubo tabo netinhlangano nemahlelo kodwa loko akukaphathelani ngalutho neliBhayibheli. Bayokutshela masinyane kuthi abakholelwa ngisho kulo. Yebo mnumzane, njalo loko lokushiwo libandla, nguloko lokushiwo nguNkulunkulu lelo livi. Umlobakati kanye nemavi bamunye. Bangaba munye kanjani na? Uma lelo livi lelibhalwe ekhathi lapho liba nguwe, uthi lenda wena nelivi nibe munye. Ngiloko impela lakwethembisa. Bese ke liyahumusha, uNkulunkulu akadzingi muhumushi. Bathi yebo ke silihumusha kanjena. Aninalungelo lekuhumusha lutho. uNkulunkulu utendela kuhumusha kwakhe yena. uNkulunkulu wathi akube khona kukhanya, futhi kwaba khona kukhanya. Ngubani lohumusha loko na? Wathi intombi iyokhulelwa futhi yakwenda. Loko akudzingi mhumushi, sekuvele kuhunyushiwe. uNkulunkulu wathi letinto leti iyokwendeka kulolu suku lolu, futhi kungiko. Akudzingi mhumushi, kuyati humushela. Sambulo 9:1, ngaphansi kwelicilongo lesihlanu, inkosi yabo. Qaphelani Sambulo 9:1. Manje inkosi yaleli chembu lelikhulu lemahashi lati nkulungwane letingemakhulu lamabili. Bebane inkosi ngetulu kwabo. Futhi uma sicaphela kwakuyinkanyeti lewile. Uwelene ezulwini Lucifer na? Dokotela Smith wadidanisa kanjani kuloko enhla lapho? Kodwa kulungile niyabona. Kwakungesiko kweli awa lakhe, niyabona na, kulungile. Kwakungumgotsi longenamkhawulo, inkosi yabo kwakuyinkosi yasemgotsini longenamkhawulo. Sambulo 17:8, ngibhale lokuthi ite phansi lapha, ngitokufunza nje. Niyabona lapha, Sambulo 17:8, ngifuna kubona kuthi kutsini lapha, ngoba angathi nje kuthi ngitokushaya kanjani lokhu lokulandzelako. 17:8. Uthi lesilo losibonile sasikhona, uthi asisekho, uthi sitokwenyuka siphuma emgodzini longenamkhawulo, uthi sitokuya ekubhujisweni. Nalabakhile emhlabeni bayomangala labo emagama abo angabhalwanga encwadini yokuphila, yokuphila kusukela kwasekelwa umhlaba. Uma sebabona silo lebesikhona, lese singekho, futhi lesitawuba khona. Niyabona sasikhona, lomunye papa uyafa, kwenyuke lomunye, silo lesasikhona, kepha asisekho, lesikhona, lese singekho, lesikhona. Asikuntshintshi kuhleleka kwaso, ngupapa ngesikhathi lesifanako, yonke into itohamba ngenchubo lefanako. Futhi sitokuta kuphi na? Emigodzini longenamkhawulo. NeliBhayibheli lasho lapha kuthi umholi walabafo laba bekavela emgodzini longenamkhawulo. Uthi leyo kwakuyinkosi yabo. Uthi wahlala nemichele lokathathu. Uthi utihlanganisa nemaprotestani. Ngeva lomunye umpristi loluluthela athi ngalelinye lilanga wathi noma umshumayeli waseluthela wathi yebo ke bantu bangibuta ukuthi ngimfakelani lo lokhololo bangangitshela kanjani kwakunguwe lapho ya futhi kuthi loko kwakungahlekisi kangako Mose kwathi angihlande ngesuka ngembili ngahamba bathi ngoba abakafanele babe ngumehluko uma Luther Martin Luther bengakuva loko bengayoguquka ethuneni lakhe athi nine bazenzisi anisiwo emalunga elicembu lami niyabona na kodwa niyathi kuthi sekufike kuphi na akuna mehluko ukhona umehluko kwehluka ngisho kumuntu ngamunye uNkulunkulu wathi ngehlukaniseleni mine naPaula naParaba kunjalo nibehlukanisele umsebenzi hlukanisani uNkulunkulu ungumehlukanisi hayi umcubanisi libandla lifuna umhlanganisi lomuhle namuhla longabavumela bagcoke emasudu ekubhukusha netikhindi nako konke lokunye futhi baphume futhi bachubeke kanjalo kodwa uNkulunkulu wathi ngehlukaniseleni mine dehlukaniseni nelive Sambulo siyathola lapha kuthi inkosi yabo yayivela emgodzini longenamkhawulo naye lo lofanako lowaya ekubhutshisweni angene aphume angene aphume waphuma caphelani ku Leviticus sahluko semashumi lamabili nakuthathu kuphelele kanjani lokuhumusha neluhlelo lwelivi ngalolo lesitama kukuniketa manje bukisisani lokhu manje loluhlelo Manje siyaqaphela asivule nje futhi sikufunde lokho kwesikhashana nje Kumshumay hayi kumshumayele kodwa Leviticus Leviticus wemashumi lamabili nakuthathu manje qaphelani lokhu lapha Leviticus sahluko semashumi lamabili nakuthathu manje futhi asifuni inhlobo ukugeja lokhu manje Guze sithole ngayo impela indlela inkosi lesibhalele ngayo lapha. Impela angimtholi Leviticus kuExodus. Ngingamthola na? Kulungile Leviticus manje. Nenkosi 23. Inkosi yakhuluma kuMose yathi, "Shana kubantwana bakaIsrayeli uthi, ngenyanga yesikhombisa ngelusuku lokuqala lwenyanga, nitawuba nelisabatha, sikhumbuto ngekushaya emacilongo nemhlangano longcwele, niyabona na? Nitokwenda umsebenzi wekuthobela lapho, kodwa ningeke ninikele iminikelo leyentiwe ngemlilo enkosini. Uthi nitonikela ngeminikelo lowentiwe ngemlilo" enkosini manje bukusisane manje caphelani futhi inkosi yakhuluma Mose yathi futhi ngelusuku lwelishumi lwenyanga yesikhombisa kulusuku lwekubuyisana niyabona kubuyisana kwakulandzela bukusisane manje kubuyisana kwakulandzela kukhala kwelicilongo niyabona na kuhle kanjani pho Niyabona na lusuku lokubuyisana lwalulandzela licilongo manje letinsuku letingemashumi lasihlanu temacilongo tethu ifanekisa ngesikhathi lapho licilongo likhala ePentecost lokwakuthi insuku letingemashumi lasihlanu manje emva kwaloko emaJuda akwenqaba lokho manje emacilongo kubabita babuyele kuloko kubuyisana niyabona lokubuyisana laba kwenqaba futhi benqaba kude emehlo ethu avuleke abo belivalekile futhi ngalesikhathi lesi letimpawu leti tavulwa futhi nemacilongo abethwa futhi manje ekubethweni kwemacilongo ngaphambi nje kwekuta kwaMesiya ngoba afanele abe sePalestine futhi niyakhumbula uNkulunkulu wathingeka ayende lukhuni inhlitiyo yaFaro kute awacoshe eGibhithe futhi wenda lukhuni Stalin Mussolini nako konke lokho kwabuyisela evende sethembiso lapho leti nkulungwane leti likhulu nemashumi lamane nakune tifanele tibe khona futhi manje kwekucala eminyakeni leti nkulungwane iminyaka lengemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu kuthi Israyeli sewusivele sinemjeka waso sinembutho wempi yaso nako konke futhi uyemukeleka ka UN kwekucala kuthi abe njalo umjeka lomdzala kunayo yonke leke yaphephethela emhlabeni kulesikhathi lesi uyaphephethela futhi leti sihlanu inkanyeti lenemicijo lesithupha yaDavide wathi uyophakamisa loyo mjeka etinsukini tekugcina lapho ayobe sekabuye sesisekugcineni akusekho kungabata njengako silapha caphelani manje ngekushesha sambulo semfica ngaphansi kwelicilongo lesikhombisa, inkosi yabo ivela emigodzini lengenamkhawulo. Bese ke le Leviticus manje, kuphelele kahle kanjani kuhumusha lapha ngelivi? Ngoba niyabona, masinyane lokulandzelako, iJubilee yePentecost yayilandzela lusuku lokubuyisana, kuhleleka kwesikhathi salomkhosi. Emkhathini wemkhosi wePentecost, kuya ekubuyisaneni, kukhala kwemacilongo ekubuyisana, kwakungumkhosi wePentecost, umgamu lomudze wesikhathi. Bukani, kwakukhona umgamu lomudze wesikhathi emkhathini wemkhosi wePentecost kuya ekubitweni kwelicilo kukhala kwemacilongo. Macilongo kuthi akhaliswe umgamu lomudze wesikhathi. Eqinisweni kwakuthi insuku letingemashumi lasihlanu kusukela emkhosini wePentecost kuya emkhosini wekubuyisana kwakuthi insuku letingemashumi lasihlanu. Manje tinsuku letingemashumi lasihlanu kungemasabatha lasikhombisa ncamashi. Kuthi emasabatha lasikhombisa yiminyaka yelibandla lesikhombisa, iminyaka yelibandla. Niyakuthola na? Niyabona na? Niyabona na? Manje emaJuda beliphumputhekisiwe lilinzile sonke lesikhathi lesi. Ngesikhathi sithelo sekucala sePentecost sasithululiwe etikwelibandla. Futhi sehle sendlula eminyakeni yekufela lukholo. Futhi kwehle kuye eminyakeni yekugucula. Futhi manje siseminyakeni wekubitelwa ngaphandle. Ligaba letintsathu umoya lofanako njengeyise indvodzana namoya longcwele. Yena lowo lofanako. Niyabona na? Kodwa iminyaka yelibandla lesikhombisa ingemasabatha lasikhombisa. Emasabatha lasikhombisa ncamashi kusukela ecilongweni leJubilee yePentecost, umkhosi weJubilee yePentecost. Kute kujikitiswa kwesithungo bese kuba yiJubilee yePentecost. Bese ke kuthi kusukela kuJubilee kuya ekubuyisaneni kungemasabatha lasikhombisa. Tinsuku letingemashumi lasihlanu. Kuze kugcineni kwetinsuku letingemashumi lasihlanu kubuyisana kuyendiwa. Niyakuthola na? Manje futhi lokhu bekungumfanekiso kuthi libandla ngesikhathi embulwa qobo lwakhe njengendvodzana yaNkulunkulu bekasolo embula ebandleni ngempaphatiso womoya longcwele kwehle njalo ngeminyaka eminyakeni wePentecost. Niyabona kusasolo kuqhubeka kuya ngekwanza nekwanza kulungisiswa ngaphansi kwaLuther kungcweliswa ngaphansi kwaWesley umpaphatiso womoya longcwele. Manje nasi isikhathi sekubitelwa ngephandle eluphawini lwesithupha lapho luvulwa kuhlushwa kwashaya emaJuda ngekubuka kwangempela. Futhi naku kufika kuhlushwa kulo libandla ngekubuka kwebufundisi ngoba umlobokathi sewuvele ubitiwe namasabatha sekendlulile. Futhi sekulungele emaJuda kuthi abitwe. Abitelwe kuphi na? Umkhosi wekubuyisana. Oh bandla, anikuboni lokho na? Abitelwa emkhosini wekubuyisana. Ini? Kuthi aconze kubuyisana. Angase sito tinkhukhu nemahansi naloku lebekakwenta. Liwundlu laNkulunkulu lelihlatshiwe kusukela kwasekelwa umhlaba. Israyeli utokwathi lokho. Caphelani naye indvo lenkhulu bukani. Oh he, umoya loyingcwele bewusolo uboshiwe ngemahlelo yonke leminyaka letinkulungwane letimbili. Siyathola bewuboshiwe. Manje caphelani emasabatha, emasabatha lasikhombisa. Abengakwathi kuthola yonke indlela yokuphuma. LiBhayibheli lathi kuyoba khona lusuku lolungayukuba busuku noma imini. Nawo wonke umbhalo Jesu wathi ufanele ugcwaliseke. Ngabe kunjalo na? Sanini amen. Umprofeti wathi kuyoba khona lusuku lolungeke lwabitwa ngemini noma busuku. Kodwa ngesikhathi sakusihlwa kuyoba kukhanya. Kwakuyini na? Lelilanga lelifanako lelikhanya empumalanga ngulelilanga lelifanako lelikhanya enshonalanga. Zonke isikhathi uma lelo langa liphuma futhi lehambe lendlule lishone lisho impilo yakho. Luswane loluncane lutalwa lubuthakathaka ekuseni cishe ngensimbi yesiphohlongo luya esikolweni. Igabence insimbi yelishumi nakunye seluphumile esikolweni kushisa kwelilanga bese liqala kushona eminyakeni lengamashumi lasihlanu budzala, emashumi lasithupha, emashumi lasikhombisa, emashumi lasiphohlongo, emashumi layimfica ishona ngaleya ife kude nje ibuye ngelusuku lolulandzelako. Futhi ithi kukhona kuphila kufa kungcwatshwa kuvuka ekufeni. Futhi caphelani impucuko ihambe nelilanga. Imphucuko lenzala kwendlula yonke lesinayo yiShayina noma ngibani uyakwathi lokho Wehlela kuphi umoya lo ingcwele na Even lasempumalanga kubantu basempumalanga Nelivangeli lihambisane nelilanga Livela kuphi na Livela ngale empumalanga langena eJalimane lasuka eJalimane laya eNgilandi lawela umgudu kathathu eMediterranean langena eJalimane lasuka eJalimane lasuka eMediterranean lasuka empumalanga langena eJalimane licabula kuMediterranean lasuka eJalimane linqamula iEnglish Channel late layongena eNgilandi lasuka kuEnglish Channel ngaphesheya kwePacific lawela layongena noma iAtlantic late layo welela eUnited States futhi manje selise West Coast seliwelele esiveni lelasi iphucula futhi lawela futhi laqhubeka imphucuko yahamba livangeli lehambisane nayo manje yonke lemfucuta ise West Coast lapho yonke into ibuthelwa khona njengeligagasi lelikhulu lemanti likhula kodwa umprofeti wathi indvotsana ayinakukhanya kulolu suku kuyoba lusuku lolusibekele sebabenako ukukhanya lokwenele njengelusuku lolunemvula sibili bebangajoyina emabandla futhi bakholwe inkosi netindlo letinjalo kodwa wathi ngesikhathi sakusihlwa emafa yosuka emahlelo atofiphala nalo livangeli lelifanako livi lelifanako lentiwe inyama njengoba ethembisa kuLuka 17:33 livangeli lelifanako nendlo lefanako iyokwenteka ngesikhathi sakusihlwa labo nje emathunti sekehla lona lelivangeli lelifanako Kristu lofanako lo ake waphila enyameni emuva ngaleya ekuqaleni kubantu basempumalanga utophila futhi kubantu basentshonalanga esikhatsini sekugcina kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa yonke imibhalo inikethwe ngelugcobo futhi ingeke yephulwe insuku letinkulu letingamashumi lasihlanu selwendlulile umkhosi wePentecost sewendlulile emasabatha lasikhombisa kude kube macilongo umfanekiso weminyaka welibandla wesikhombisa Kumbulani, kumbulani, ii, ngaphansi kwelicilongo lesithupha, liJuda, nilalele na. Ngaphansi kwelicilongo lesithupha, emaPentecostal, enqaba liBhayibheli. Lawa basivuvu akusiwa emaPentecostal kuphela onke lalamanye live lemabandla lenqaba Kristu futhi ukhishelwa ngephandle futhi ecilongweni lelifanako neluphawu lolufanako njalo ngesikhathi luvulwa kukhombisa Jesu angaphandle kwelibandla etama kubuya angene ngesikhathi lesifanako licilongo likhalela emaJuda nemaJuda ayakuconza kubuyisana Lutumo. Hallelujah. Oh hey. Umoya lo ingcwele ububoshwe ngulemifula yemahlelo. Cishe iminyaka letingulungwane letimbili. Kodwa utokhululwa ngesikhathi sakusihlwa. Ngumlayeto wesikhathi sakusihlwa. Umoya lo ingcwele ubuyele ebandleni futhi. Kristu qobo lwakhe wathembula enyameni yemuntu ngesikhathi sakusihlwa. Washo wakwethembisa. Wakune tigaba letinsathu tako njengoba ngishito labafela lukholo umnyaka wekufela lukholo wako bese ke kuba sigaba sebaguculi futhi manje sekusikhathi sekubitela ngephandle uma sekuphelile eminyakeni waseLaodicea ngekwesambulo selishumi imfihlakalo yalo lonke iBhayibheli iyokwatiswa umlobokade ngabe kunjalo na sambulo selishumi lalelisisani manje umlobokade ubitelwa ngephandle livi Kristu luqobo lwakhe abitela ngephandle umlobokade acacisa emaHebheru 13:8 kuthi unguye idolo namhlanje phakathi wenda lokufanako ungulofanako loyo lokholwa ngimi lemisebenti lengiyendako mina naye utoyenda niyabona na Luka wemashumi lamabili nakubili noma Luka 17:30 uthi nakuma lakhi wesine emaHebheru 4:12 yonke lemibhalo lowethenjisiwe lokhu kutoba semkhathini weluphawu lwesithupha nolesikhombisa nelicilongo lesithupha nelesikhombisa umkhosi wePentecost uphela esikhathini selicilongo lesikhombisa ngoba lokulandzelako kufika kweluphawu lwesikhombisa ngoba lokulandzelako imfihlakalo yekubuya kwaKristu kanti futhi licilongo likhalela emaJuda licilongo lawo lesithupha liyakhala futhi uma likhala liwatisa indvodzana yaNkulunkulu leyembuliwe Sikhathi lesisigamu seliawa. Kumbulani, onke amacilongo akhala eluphawini lesithupha. Luphawu lwesithupha lucetha imfihlakalo ngaphansi kweluphawu lwesithupha, ngaphambi nje kwekuthi kuvule lwesikhombisa. Qaphelani, nangu Leviticus wemashumi lamabili nakuthathu nemashumi lamabili nesithupha. Umbhalo uhamba ngeluhlelo kahle kanjani pho? Emva kwalesikhathi lesithe sePentecost, Israyeli lalencaba emuva lapho. Futhi wabitela libandla lebetive ngephandle ngalo mkhosi wePentecost. Bangakho labaconza ukuthi uyini umkhosi wePentecost na? Usithelo sekuqala sesivuno. Sithelo sekuqala sekuvuka ekufeni umkhosi wePentecost. Ningaphuthelwa ngoloku bantu. Futhi nine eThayiphini lalelisisani. Lesi bekusikhathi semkhosi wePentecost. EmaJuda abelihleli lithule edvu alencaba. Manje afanele abitwe ukuthi abuyele ekubuyisaneni. Siyathi ukuthi kwakungubani kubuyisana? Beyangathi wona. Nelicilongo liyakhala emva kweJubilee yePentecost libitela emaJuda ndzawonye. Aniboni ukuthi lelo cilongo lekuhlushwa ngaphansi kwaHitler nalalabanye labhavumula kanjani na? NemaJuda aphoqeleleka ukuthi abuthane kugcwalisa imibhalo. Manje senikutholile na? Wonke lo losakutholile akathi amen. Kuhle, kulungile. Qaphelani lapha kuLeviticus wemashumi lamabili nesithupha manje, luhlelo lwemibhalo. Emva kwemigamu lomuzi wesikhathi sePentecost, lesiphela ekubitelweni ngephandle kwemlobokati. Umlobokati ubitelwa ngephandle ingceku. Lo wencatshiwe, lo landzelako ukuthi athiwe ku-Israyeli, umkhosi wekubuyisana. Qaphelani naku lokufanako, njengakuLeviticus, sahluko selishumi nesithupha, manje ngesikhathi abanika umyalo wemkhosi wePentecost, noma umkhosi wekubuyisana. Kodwa kulendzawo bayabitwa. Oh, kuphelele kahle kanjani? Kutholeni bashumayeli, niyabona na? Ningaphuthelwa ngiko bashumayeli. Kulomkhosi wePentecost lomelelwe kuLeviticus wemashumi lamabili nakuthathu, livesi lemashumi lamabili nesithupha, noma lemashumi lamabili nakuthathu, nelemashumi lamabili nakune, ngumkhosi wekulila, hayi kubulawa kwemkhosi. Umkhosi wabulawa, kubuyisana kwabulawa njalo, kubuyisana kwabulawa. Leviticus welishumi nesithupha uhambisana nako impela. Kuphela kulendzawo lena libitha Israyeli ukuthi balilele tono tabo. Kuphelele kahle kanjani pho namuhla? Akusiko kuphindze kubulawa kwako. Lokukuthi Mosi la kufanekisile ngikushaya livala kwesibili akusebentanga. Akusiko kubulawa kwemkhosi, kodwa kulila kwekwencaba kubuyisana. Oh he, leli kutoba licilongo umkhosi wencatshwe, bese ke Mesiya wawo uyatiwa. Qaphelani, atomathi Mesiya wawo lapho sekambona. Uta ngemandla kulesikhathi lesi, lona lebekambukile. Uta ngemandla utela umlobokati webetive, nemaJuda atomconza. Bese ke libhayibheli lithi, sisandza kuchetha kushumayela ngako lapha, cishe etinyangeni letisithupha letendlulile, noma ngetulu. Libhayibheli lithi, lapho bathi, wawatholaphi lawo manxeba na? Bangakhi labawukhumbulako lo mlayeto na? Phakamisa sandla sakho, impela niyabona. Wawatholaphi lawo manxeba na? Wathi, endlini yabangani bami. Niyangikhumbula ngishumayela ngesikhathi lapho Jakobe bekathumele bantwana baka-Israyeli endasi lapho kuthi bathole impahla nekudla nempahla. Nekuthi Josepha wenda kanjani kuthi ashaye kwangathi bekangabadi. Nekuthi tachubeka kanjani tonke letinye tintfo wase utenda atiweke. Niyakhumbula na? Kuthi bashaywa luvalo kakhulu bakhala tinyembeti. Kufana nelusizi lwaJakobe. Kuthi lapha sithola emaJuda angaphansi kwekuhlushwa awathi kuthi eme kuphi manje, kodwa ayabuya. Kuthi uma abona kubuyisana kuqhamuka, libhayibheli lathi, uma akubona, athi ayokwehlukanisa likhaya linye kulelinye nalomunye, kuthi alile tinsuku, njengemndeni lolahlekelwe indvodzana yawo lekuphela kwayo. Wawatholaphi lawo manxeba na? Wathi, endlini yalabathandziwe bami, niyabona na? Kumbulani, umlobokati sewuvele usezulwini, umkaJosefa bekasesigodlweni. NaJosefa wakhipha yonke into leyayisedvute naye, wase uyatatisa kubomnakabo. Niyabona umfati wakhe nebantwana nabo kwakusesigodlweni lapho asabuya kuthi atende atiwe kumaJuda. Nako ke kubuyisana naloko ke licilongo lenu lelikhalako. Nako lapho athi khona oh kuyini na? Nako kubuyisana. Avelaphi lawo manxeba na? Nako ke endlini yalabathandziwe bami. Niyakhumbula ukuthi bafo baJosepha bathini na? Ngani bathi manje sitobulawa impela sibili. Sikwendile lokho, sendile bubi lobunjalo. Wathi cha uNkulunkulu wakwenta lokhu ukuthi asinzise impilo. Niyayikhumbula le ndzaba kuGenesis na? Niyabona na? Niyabona na? Kanjalo ukwenta ngalendlela kusinzisa impilo yewetive umlobokati. Wathi ngawathola endlini yemngani wami. Kodwa ningathukutheli niyabona. Ungade sabi. Bathi oh hey, ngabe empeleni ngabe saphuthelwa kumbona na? Ngabe lokho kwakukubuyisana ukuthi siphuthelwe ngiko na, oh uNkulunkulu. Futhi athi avele atehlukanisa wona futhi alila tinsuku. Kuyini na? Kubuyisana, kutsabuka. Lesikhathi lesi kufika kwekuthi atiwe kubuyisana. Akusiko kubuyisana lokuvamile kubulawa njengakuLeviticus welishumi nesithupha. Kodwa Leviticus wemashumi lamabili nakuthathu sikhathi sekulila. Setono tawo. Uthi tono tawo sasikuthi akwenqaba. Oh, aniboni ukuthi sikuphi na? Aniboni ukuthi kungani lawo macilongo lingasho lutho kithi na? Onge akhala ngaphansi kweluphawu lwethu lwesithupha. Seniyabona manje ukuthi kungani umoya loyingcwele wawungangivumeli ngikhulume ngako na? Nababe losezulwini uyati naleli Bhayibheli lisembi kwami, liciniso lelo. Bengingakwati kwaze kwaba kuyitolo kuthandi ekamelweni lami lapho la akwembule khona wafika kimi wakhuluma kimi. Ngibuya ngathi mkami sengikutholile manje usanza kuhlangana nami ekhathi lapho wase uyangitshela naku sithandwa. Niyabona na? Niyabona nako ke niyabona uvana ngalokuphelele nje. Oh bantu leningenaye ngenani masinyane ngahle kube lithuba lekugcina leniyoke nikhone kuba nalo. Anathi ukuthi angafika ngasiphi isikhathi. Umkhosi wemacilongo. IBhayibheli lithi ayothe ehlukanisa lomunye kulomunye futhi akhuleke futhi alile ngoba njengemuntu lobeka nemntwana lokuphela kwakhe alahlekile. Bukani, ngifuna kusho lenye into leyodwa. Ngekusondzela manje, ningaphuthelwa ngulokhu. Kugqame kanjani pho? Kusukela emlayetweni wengelosi yesikhombisa, sithunywa seluphawu lwesikhombisa, esambulweni selishumi, kwakuluphawu lwesikhombisa, kuya emacilongweni lasikhombisa, emkhathini waleto tikhathi letimbili. Oh uNkulunkulu, singakusho kanjani lokhu kwenta abantu bakubone? Kusemkhathini walelo cilongo lesithupha nelicilongo lesithupha ne licilongo lesithupha neluphawu lesithupha lukhala ngesikhathi lesifanako. Uthi emkhathini welicilongo lesithupha nelicilongo lesikhombisa kunemprofeti lotovela embiko betive kubita abantu babiyele emfundisweni yakucala yePentecost. Nalabo fakazi lababili besambulo selishumi nakunye babonakala kumaJuda kuwathumela kuJesu lapho libandla lisahlwithwa. Bonke baprofeti. Amen. Livi lenkosi lingeke lephulwe. Ngeke libe lihlelo. Niyakubona na? Funzani encwadini yenu lapha futhi nibone ukuthi loko lokusemkhathini welicilongo lesithupha nelesikhombisa akukajovelwa yini ekhathi lapho kuvumela emaJuda abitelwe ngephandle emkhathini wenhlupho yesithupha neyesikhombisa. Sida ngalapho kuleto tingulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune. Niyakukhumbula loko na? Lokwakusemkhathini waloko. Niyakhumbula na? Emkhathini welesithupha, luphawu lwesihlanu neluphawu lwesithupha. Emkhathini weluphawu lwesithupha neluphawu lwesikhombisa. Kwakunekubitelwa ngephandle kwetinkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune. Niyakukhumbula loko na? Manje kulapho lala macilongo angena khona lapho. Niyabona, nekuhlushwa nemahashi akhululwa etikwa lapho. Bese ke emkhathini waloko, kwase ke kutoba khona umlayeto wengelosi yesikhombisa, lebeyikadze ishumayela futhi ilahla ngelicala emaPentecostal. Na Jesu bekakadze akhishelwe ngephandle, angeke abe nelubambiswano namuntu. Wakhishelwa ngephandle, wenqatshwa. LeBhayibheli lasho njalo. Ngoba nguKristu abonakaliswa emkhathini wethu. Jesu emkhathini wethu sonke wabonakaliswa ebumsulweni belivi lakhe alenda latiwe. Futhi uma lo kuyi lena akusiyo nje into yokutendela bangani. Lona ngisho kanje inkosi umbhalo. Futhi ngesikhathi lesifanako manje masinyane nje leli bandla leli umlobokati lingathoniselwa ndzawonye uthathwa uyiswa etulu naleyo mfihlakalo yeluphawu lesikhombisa noma luphawu lesikhombisa imfihlakalo yekuhamba nemajuda libitwa imfihlakalo yelicilongo lesikhombisa lokuba profeti lababili Eliya naMosi futhi bayabuya futhi kulapho ke la emaPentecostal ihlangahlangene khona yonke alinze indlo letsite kuthi yendeke libandla kathi selihambile futhi lokho kukumajuda manje ngiyeva emcondweni walomunye athi loyo kungeke kwaba nguMosi yebo ke nguye manje niyakhumbula angangitshela imicabango yenu solo ngiyakuva lokho kulungile Ake nginiqondisele lokho kwakungumosi ngoba nangu umcabango wakho wena usho naku mosi kwakungeke kube ngumosi ngoba mosi wafa ucabanga ukuthi ngu Eliya liciniso lapho ucabanga ukuthi nguEnoch uthi mosi sewuvele wafa kodwa akhumbula bekangabuye aphile futhi waphila eminyakeni lengemakhulu lasiphohlongo kamuva iminyaka lengemakhulu lamanengana kamuva wabonakala entsabeni yekuguculwa simo wena uthi emva kokuba umuntu sekukudzala afile yebo mnumzana Lazarus beka safile wavuka futhi waseke uphindze uyafa futhi niyabona na impela uthi ngisho lababi bayovuswa baphile futhi uthi babuye bafe kufa kwesibili ngabe kunjalo na ngako kukhiphe lokho emcondweni wakho nguMosi qaphela inkonzo yakho ngiko kanye lokho Mosi naEliya labakwendile bavala emazulu base balifata ngemlilo niyathi ukuthi yini indlo labayendile kucabange nje sikhathi sekugcina bafo Hallelujah! Lusuku lolukhulu lwenkosi selusedudane. Buthanani ndzawonye. Umkhosi waMesiya atome ncaba futhi atothola ukuthi nango Mesiya wawo. IBhayibheli lathi leto tintfo letigcamile njengalena tiyokwendeka. Esambulweni selishumi nakunye lubito inkonzo yabo iyoba inkonzo yaMosi naElias babitela Israel ukuthi aphume emasikweni ebuJuda. Njengemlayeto wengilosi yesikhombisa nje ubite umlobokati ukuthi aphume esikweni lemaPentecostal. Kumbulane Mosi naElia wekuthi abide Israel aphume ekubuyisaneni lokudzala kweliwundlu nemvu nengati netimbuti nemhlatshelo aye emhlatshelweni lophilako aye evini nemlayeto wengelosi yesikhombisa ngaphansi kwelicilongo lelifanako indlo lefanako yonke incamashi luphawu lolufanako lutokwendani na Bida bantu umlobokati aphume esikweni lePentecostal nelive baye ekubuyisaneni lokungona kona livi Kristu alingisiwe evini lakhe lapha endiwe inyama emkhatsini wethu iScience kufakazele lokho ngetithombe libandla liyakwathi umhlaba jikelele sikwathi mbamba ngoba akaze asitshele ngisho nakunye lokhu kuisho kanje inkhosi ngaphandle kwaloko lobe kuliciniso akazange asho yini ukuthi endasi lapho ethi kwemfula njengaJohane umbhaphathisi wathunywa kanjalo ke nala sithunya sitodonsela ngephandle ngabuka etulu Uthi uyinsimbi yelishumi nakubili enhloko. Liawa lasekhathi nebusuku selilapha bangani. Ethi kwethu. Niyabona ukuthi umbhalo uphelele kanjani na? Ngalokuphelele kuthi loko bukani, lo ngeke kube inhlangano letsite lehlela lapho ifike ibite emaJuda. Kutoba madoda lamabili, Mose naEliya, bobabili baprofeti. Manje bukani, kubita betive umlobokati aphume, wethembisa kumalakhi wesine. Kwenda into lefanako neliBhayibheli lathi uyokhishelwa ngephandle kwelibandla eminyakeni welibandla lesikhombisa uyokhishelwa ngephandle kwelibandla liyoba mnyama khwishi futhi uye liyocisha kuphi na lingena kule ngchubo yebufundisi lingena kulomkhandlo wenkolo umkhandlo wemabandla emhlaba lona ukhishwa ngalokuphelele livi lakhe abakhoni kuvumelana nalo niyathi ukuthi bangeke abakhoni ngisho kuvumelana emaqenjini abo lamancane enzawo batho vumelana kanjani kuloko na ngako bathatha lolunye luphawu lwesilo umfanekiso kuso silo kumbulane libhayibheli lathi kwakunemfanekiso lowendiwe kuso silo ngale United States beyisolo ingunombolo yelishumi nakuthathu yaqala ngemave lalishumi nakuthathu emave leliwabusako alishumi nakuthathu dinganyeti letilishumi nakuthathu imishi lalishumi nakuthathu inombolo yelishumi nakuthathu futhi sonke sikhathi ingowesifazane ibonakala esahlukweni selishumi nakuthathu sesambulo futhi kuqala iliwundlu kuthobeka inkululeko yekukhuluma inkululeko yenkolo nalokunjalo bese ke bemukela emandla futhi bakhuluma ngawo onke emandla Draco lebekanawo kungakabi nguye
kuyini na beka yini Draco na iRoma Niyabona bekane luphawu umfanekiso wesilo kuvukela libandla mbamba laNkuluNkulu ngaphansi kwalawo mahlelo atoshaya ngenhlupheko lento kodwa lapho baqala kukwenda liwundlu liyothatha umlobokati walo kuthi abe seceleni kwalo njalo njalo lonke libandla lasezulwini liyobe libuthene oh kuyoba kubona indvo lenhle kakhulu bonke labangcwele bembethe letimhlophe letingenabala futhi bakanye naJesu bayoba sedzilini phakathi amen wotani nidle inkosi yanibida wotani nidle amen lusuku lolunjele siphila kulo liawa Balekani bantu, balekani niphephise timpilo tenu. Caphelani manje sesivala inkonzo njengengelosi yesikhombisa. Labo fakazi lababili ngaphansi kwelicilongo lesikhombisa, ngaphambi nje noma licilongo lesithupha, ngaphambi nje kwekuthi licilongo lesikhombisa life. Manje khumbulani futhi nginitshelile ukuthi ngitolibuyisa leli licilongo lelikhulu. Washo ukuthi bekade kwendani ngale kuIsaya na. Wathi Licilongo lelikhulu liyokhala licilongo lelikhulu hayi amacilongo manje umkhosi wemacilongo unamabili Mose naElias kubita lelicilongo kodwa ngaphansi kwalelicilongo lelikhulu kubuya kwemkhosi kumemetela Josepha abuya Niyabona kuthi tonke tive tiyobuthana eJerusalema amen Niyakuthola lokho encwadini yaIsaya. Ngisandza kuninika kona nje esikhashaneni lesendlulile, lesinye saletho dahluko lesisifundzile, lokho kukuIsaya 18:1 neliverse lesithathu. NakuIsaya 27:12 neliverse lelishumi nakuthathu. Kulapho la akhalisa khona lelo cilongo nato tonke tivet yomhlonipha Israel, even lakhe lenzabuko. Nkulunkulu anaye khona ke umlobokati uyokuta abe nemiyeni nemiyeni anemlobokati bese ke kuba sikhathi lesikhulu seminyaka leyinkulungwane emva kokuba umhlaba wonke sewubhujiswa ngemandla eatom futhi kuyoba khona emazulu lamasha nemhlaba lomusha bayohlala inguna phakathi bukani khona nje ngaphansi manje caphelani inkonzo yaMose naElia iyo manje wonke umuntu uyakuthola na asengikusho futhi inkonzo yaMose naElia emkhathini welicilongo lesithupha nelesikhombisa kutawuba nebaprofeti lababili labato bona Israel uhlala njalo bakholwa abaprofeti babo Manje washolani umoyelo ingcwele kimi ngesikhathi ngiqala ngenyukela lapho kuwakhombisa ukuthi beka indvodzana kaNkuluNkulu wathi hayi kwamanje ngiyakukhumbula lokho cishe eminyakeni lesihlanu lendlula ngesikhathi ngiya eNdiya wathi ungakwendi ngathi athi uma lona kungumesiya asimbone enda sibonakaliso semprofeti siyabakholwa abaprofeti bomna kethu Louis Petrus kanye nabo bangithumelela lawo mabhayibheli ngesikhathi baniketa sigitsi sawo basinika lawo majuda avela eIran nasetindzaweni tonke abuya atibuthanisa wona ndzawonye abasive ngakabanga lesi sikhathi sami ngase ngivele Cairo eGibhithe Wathi ungakwendi manje li hour kusengakabi ngilo ngase ngibuya ekhaya oh he Mose naElia utofanele abide iJubilee yePentecost isachubeka noma beyikhona kwate kwaba ngulesikhathi lesi niyabona na manje umkhosi wemacilongo utofanele watiwe futhi lona ngalapha wamalakhi wesine awukachumani nalolo lapho nhlobo nhlobo Qaphelani, bukisisani lapha. Lenkonzo kutoba nguMose naEliya, baguqula futhi babida Israyeli aphume emasikweni ebuJuda. Lalelani, basuke emasikweni ebuJuda lebe bakathe bahlangahlangene kuwo. Baba profeti atokholwa, atomkholwa. Awabitela emkhosini wekubuyisana Kristu, bawenda kuthi aconze Kristu. Bayothi uyeda utoba lapha. EmaJuda ayobe abuthana tindlo letinjalo. Bese ke uma efika athi sengikhona, niyabona na. Wawathola laphi lawo manxeba na? Endlini yabangani bami. Manje kufana njengoba kwentiwa ngulabo baprofeti lababili. Kumbulani, umlobokati webetive utoba nemprofeti lobitwa ngaElias, Eliya. Lotoba bita ukuthi baphume emasikweni abo, umlobokati. Ngalokufanako nje njengoba labaprofeti laba babita emaJuda ukuthi aphume ebuJudeni aye kuKristu. Kubuyisana nebetive sewuvele uyakwati kubuyisana kodwa kutobita umlobokati abuyele ekubuyisaneni kwekucala lapho khona lawa langemashumi lasihlanu emasabatha la onke lamasabatha lasikhombisa labasukile kuwo kubabita babuyele esikhathini sekugcina lesikhombisa lalelani lesithunywa selibandla lesikhombisa sithunywa selicilongo lesikhombisa baprofeti bonke manje kunjalo lokujovelwe khona inkulungwane letili khulu nemashumi lamane nakune kubita timpawu lokwakuchonziswe kubetive kwakufanele kube kwebetive kuvulela betive kubona libandla lebetive nguloko kuphela lesikwatiko nguloko kuphela lesitokulalela lose kuvele kwendlulile sibuke Jesu wena uthi manje awume kancane mina kaThe Branham ngikholwa ukuthi batokwenda lokhu sibonakaliso sekugcina Abraham ukuthi siyintalo yaAbrahama yebukhosi umlobokati sibonakaliso sekugcina Abraham lake asibona ngaphambi kwekuthi kufike sibonakaliso lesethenjisiwe kufike indvodzana lethenjisiwe kwakuyini na uNkulunkulu esimeni sesidalwa lesingumuntu lobeka khona kuhlola imicabango yabantu indvodza yinye hayi dazini indvodza yinye akunandzaba ukuthi kulingisa lokungakhi beba namunye futhi wahlola imicabango lo wasekhathi lapho yini na futhi into lelandzelako leyendeka Abraham na Sarah baguquka baba insizwa nowesifazane lomusha siyakwazi lokho manje ngiyathi ukuthi lokho kuthi kunihisha kancanyana manje kodwa khumbulani kuze nje niqiniseke ukuthi nitokwazi manje awulifunzi libhayibheli kanjena uyifunza ivaliwe bese uyabona uvete lesithombe mbukisisani Sara bekasalukati libhayibheli lasho lowesifazane bona sinye sakhe sasesifile ngabe kunjalo na impilo yeAbraham yaseyifile kuye intalo yakhe ngabe kunjalo na manje khumbulani intalo yeAbraham yaseyifile iminyaka lengamashumi lamane kamuva bekasane madvodzana lasikhombisa ngalomunye wesifazane wendani yena na waguqula imitimba yabo bukisisani bathatha luhambo lwemamayela langemakhulu lamathathu behlela endas eGerari luhambo loludze mbamba kuthi lungahanjwa likhehla wathi naSara wacabanga ngisho nekuthi bebangeke basaba nebuhlobo bemndeni wathi mine iminyaka lengemashumi lamabili noma ngetulu mhlawumbe ngaphambi kwekuthi babe nebuhlobo bemndeni wathi mine salukati nenkosi yami nayo sibe nenjabulo futhi njengebantu labasha na wathi ikhona into lemehlulayo uNkulunkulu na caphelani ukuthi kwendekani masinyane waguquka waba ngwesifazane losemusha lothandzekako akhombisa ekhathi lapho adweba sithombe salatho kwenda entalweni yebukhosi yaAbraham kwemukela indvodzana lethenjisiwe waguquka waba ngulensha bukani behlela eGerari futhi kwendekani na Abimelech inkosi wamthandza wathi uyabukeka futhi muhle futhi bekatomshada ngabe kunjalo na gogo lomdzala nawo onke lawo mantombatana labukekako endasi lapho gogo muhle uyabukeka kakhulu ukuthi ungambuka niyabona na uNkulunkulu waguqula umtimba wakhe futhi wabaguqula babuyela emuva kuyimfihlakalo letokwembulwa manje kulolu suku indvodzana yemuntu niyabona umlayeto wakusihlwa niyabona na baguculwa babuyela emuva futhi leso kwaba sibonakaliso sekugcina labasibona kwakuyi ini na Loko kuhlola lokufihlakele ngaphambi kwekuthi kufike kuguculwa kwemtimba. Kuthi ngaphambi kwekuthi sithe semukele indvodzana kwendekani na. Licilonga laNkulunkulu liyokhala labafile kuKristu bayovuka kucala umtimba lomusha. Sineke lesisekhona sisasele siyoguculwa ngesikhashanyana ngekucwabitha kweliso. Haleluya! Kuthi siyohlwithwa kanye kanye kuhlangabetha inkosi emoyeni. Lemfihlo seyendiwe yatiwa timbawu tivuliwe. Licilongo lakhalela Israyeli baprofethi lababili sewulungele kubonakala. Kuyini na? Libandla lifanele lisuke enkundleni khona manje kude babonakale. Angeke asebentane nalababili ngasikhathi sinye. Akakaze akwende niyabona na.
Oh
mnakethu ubukisisa. Impela kubita bonke kubabita baphume emahlelweni nasemasikweni. Manje siyabona umnyaka welibandla lasePentecost sewuphelile. Umlobokati ufanele esuke endleleni kuthi aye etulu manje. Kuthe letingceku letimbili, tingceku letimbili taNkulunkulu esambulweni, nabaprofethi lababili bakhona kubonakala enkundleni kuthi bakhalise licilongo lesikhombisa kuwo, bawatise Kristu. Ingelosi yesikhombisa sithunywa sithi, bukani libundlu laNkulunkulu lisusa sono selive. Hayi kuthi bukani imethodi yami, iBaptist yami, iPentecostal yami. Kodwa lelive indvodzana yaNkulunkulu, liwundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive, ngoba adikho letinye tisekelo lesilapho. Niyabona na, sinesikhathi lesidze kangakanani na. EmaJuda seka 7 lawo lenzabuko. Umlobokati uyabidwa. Ngekwembhalo yonke indvo inguloko kanye nje lakwethembisa. Sesilungele, liawa selilapha. Tive tiyehlukana Israyeli uyaphaphama dibonakaliso libhayibheli lelatisho ngaphambili insuku tebe tive tibaliwe ngekwesaba lokuthiya ko buyani obahlakateki kubakini lusuku lwekuhlenga selusedude inhlitiyo tendvodza tehlulwa kwesaba gcwaliswani ngamoya wankulunkulu tibane tenu tikhanyiswe bha. Bukani etulu kuhlengwa kwenu sekusedude. Baprofeti bemanga bacamba emanga liciniso laNkulunkulu bayaliphika. Kuthi Jesu Kristu unguNkulunkulu wethu kunjalo. Kodwa sitohamba lapho bapostoli banyathele khona. Ngoba lusuku lwekuhlenga selusedude, inhlitiyo tendvodza tehlulwa kwesaba. Gcwaliswani ngamoya dibane tenu tikhanyiswe bha. Ningathathi chance. Bukani etulu kuhlengwa kwenu sekusedude. Umprofeti wathi kuyoba khona kukhanya ngesikhathi sakusihlwa. Kuyoba khona kukhanya ngesikhathi sakusihlwa. Indlela le enkathi emlweni impela niyoyithola. Endleleni yemanti kukhanya namuhla ningcwatshwe egameni lelihle la Jesu. Labancane nalabadzala phendukane etonweni tenu ndonke. Umoya loyingcwele impela uyongena. Dibane takusihlwa setifikile. Kuliciniso ukuthi uNkulunkulu naKristu bamunye. Silapha sisekugcineni. Leyo akusiyo nje into letsite lebulima yemuntu. Lowo nguisho kanje inkhosi. Asikhothamise tinhloko tethu. Nkulunkulu lona sihawu, Jehova somandla lowathuma entsabeni yaseSinayi, nebantu bamemeta kakhulu. Akukhulume Mose kungabi uNkulunkulu funa sife. Wathi Jehova nomkhulu, ngiyobavusela umprofeti. Angisayukukhuluma kubo kanjena. Kodwa wakwethembisa loyo kwenda futhi wakwenda. Wasivusela inkosi Jesu. Ulivi wathi bengangilo. Ekuqaleni bekakhona livi. Livi beka kuNkulunkulu. Livi beka kuNkulunkulu. Na livi waba inyama wakha emkhatsini wethu. Sibona letinto lati prophet akithi lapha njengemprofeti wakhe Johane esichingini sasePatmos. Siyasibona sigcwaliseka ngako konke. Sibona moya longcwele abonakaliswa emkhatsini wethu lapha emhlabeni. Sibona emahlelo amkhiphela ngephandle kwelibandla. Livi Akaphambani ngalutho nebantu. Ngulelo livi labalitonzako. Liphambene nelisiko labo. Njengamhla wawulapha nje emhlabeni, wawulivi futhi wawuphambene nemasiko abo. Futhi bakuphonsela ngephandle kwemabandla abo. Nzawo tonke. Namanje Nkosi, akukho kwasalubambiswano noma kuphi. Ngitama ngisho kungena eNingizimu Afrika lapho ngathi khona ukuthi kunemiphefumulo lapho lesalindzile. Yonke indzawo futhi kubukeka kwangathi ngeke bangemukele Nkosi. Hayi ngenxa yami Nkosi, kungenxa yalomlayeto. Kodwa wathi kuyoba ngalendlela futhi ukwatisile kithi kude singathumateki. Siyalathi liawa lesiphila kulo. Nkulunkulu labantu laba bahleli lapha manje ekuseni kuleli lelishisako likamelo lelibhakanako lapha. Balalelisisile. Babona manje nginesiqiniseko. Uma bangaboni bembulele kona Nkosi kuthi bekungani ungangivumeli kuthi ngithathe lawo macilongo. Ngiyabona ukuthi akukaphathelani nathi. Khona nje ecilongweni lesithupha konke kwendeka. Futhi sesilubonile luphawu lwesithupha luvulwa. Futhi sibone umbono lapha. Emavikini lamabili lendlulile, waloko umlobokati layoba ngiko nelibandla. Njengoba ngikushito lapha. Njengoba wangikhombisa nje Nkosi, ngikushito. Naku la sikhona thina. Kungahle kube isikhathi sesihambile kunalele sicaba ngako. Oh babe, uma kukhona umuntu lapha manje kuseni lothathe nje kukholwa indlo lelide. Kubunga lokuthide kwesayensi yetenkolo noma livi lelithide lasiyazi wetenkolo leliphambene nelivi laNkulunkulu. Futhi abamati Kristu sibili, umoya loyingcwele sibili. Alike mbulwa kubo livi namanje, kuthi livi letoba njani kulolu suku lolu. Babona lisiko kuphela. Baphila ekukhanyeni lokuphumputhekisako. Njengekugcekezwa lokukhulu kunako konke lokwake kwentiwa eVen kwakusengilandi. Kwendiwa ngekukhanya kwemanga. Nekugcekezwa lokukhulu kunako konke libandla lakho lelake laba nako. Bekungesikhathi lapho bathethe kukhanya kwelihlelo. Futhi bakwenqaba kukhanya kwelucobo kweliBhayibheli Kristu. Oh Nkulunkulu sawukele. Sinzisa labalahlekile Nkosi. Sida ngicela sikhashana lesitse Jesu. Sina labathandzekako. Sikhashana lesitse nje masinyane lelo twala lelikhulu litohleshulwa entsabeni. Siphe Nkosi uma ukhona lapha lode wena. Kwangathi bangeta njengamanje ngebumnanzi futhi bakwemukele. Sisakhotha misethi inhloko tethu. Uma ungaphakamisa sandla sakho uthi ngikhumbule mnakethu Branham. Asina ema altar netinto kugcwele phama. Nkulunkulu akubusise. Thani nje ngikhumbule. Nkulunkulu akubusise. Nkulunkulu akubusise. Nkulunkulu akubusise. Impela nje tandla letingemakhulu. Babe Nkulunkulu. Kunesithunti lesincane nzawana thide. Sisuse Nkosi. Bahleti lapha kuleli kamelo lelincane. Unga Sathane angahle kube uphumbuthekise emehlo abo etikhatsini letendlulile. Kodwa ngikhulekela ukuthi utakuthalalisela lokho njengoba wenda kithi etinsukwini letinengi letendlulile. Kodwa manje ngekuthi usibita sonke ukuthi sibone. IBhayibheli lathi bebaphumbuthekile bebangakwadi. Wathi ngiyakululeka ukuthi uthenge kimi umuthi wokugcoba emehlo. Nkulunkulu sebenzisa umuthi wokugcoba manje ekuseni etikwemehlo abo kude babone. Noko kukuthobeka esicukwini sebantu labathobekile nalabatithobile nalabangakafunzi nalokunjalo. Kepha noko nguleyo ndlela lokwakungiyo ekucaleni. Siphe kona Nkosi kude balemukele njengamanje. Ngibanika wena egameni lendodana yakho Jesu. Futhi wena wathi, loyo lova livi lami. Nginesiqiniseko Nkosi, ngekwati kwami konke balivile. Futhi akholwe ngulongithumile. Hayi lokholwa ngekutendisa, kodwa lokholwa mbamba, futhi akholwe ngulokushiwo livi. Unekuphila lokuphakathi, futhi angeke aye ekwahlulelweni, kodwa wendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Johane 5:24. Siphe kona Nkosi, kuthi babe bakho kusukela kuleli awa kuchubeke. Uma kukhona kumangala engcondweni yabo kususe. Uma kukhona umuntu logulako emkhathini wethu, akuthi umoya loyingcwele lomkhulu Nkosi. Loku kuthi ngiyathi kuthi ukhona futhi wembula imicabango eme lapha ngembili. Bathi konke ngako. Ngikhulekela ukuthi utobaphilisa Nkosi. Cathulula yonke imibuto. Lichibi litovulelwa labo labangakaze bacwiliswe egameni likaJesu Kristu, bathatha ligama lemiyeni. Banele buhlelo lebufundisi. Akekho lowake wabhabhathiswa kuleto ticu teyise indvodzana namoya longcwele noma wafafadwa. Naletintfo leti temasiko leti temabandla alomnyaka inhlangano yemphiko Kristu umfanekiso wesilo. Akukho muntu lowake wabhabhathiswa egameni leyise indvodzana umoya longcwele kwaze kwaba libandla lasekatolika. Lonke libhayibheli nawo wonke umlandvo kamuva kutsi babhabhathiswa egameni likaJesu. Pawula wathi kubaseGalathiya 8:1, uma ngisho ingelosi levela ezulwini ifika ishumayele lelinye livangeli ayibe ngileqala ekusiwe. Futhi wena wayala kutsi labo bantu lebebakadze babhabhathiswe ngaphansi kwaJohane, yena lowo lowabhabhathisa Jesu, kutsi bete baphinde babhabhathiswe futhi egameni likaJesu Kristu. Etentweni 19. Futhi wathi, ningavumeli ngisho ingelosi initshele noma yini lokunye. Kutofika sithunya elusukini lwekugcina. Sitoholela abantu babuyele elulibeni lwekucala, babuyele ekukholweni kwakucala. Siphe kona Nkosi kuthi leso sithunywa lesikhulu emkhathini wethu manje, Kristu lomkhulu, umoya loyingcwele, ukwende kucace kakhulu, wende kuconza, uvula livi futhi usembulela lona. Kwangathi ungabahola babuyele kukwakucala kukholwa kwasePentekosti. Njengoba kwasho Petro ngelusuku lwePentekosti, phendukani ngulowo nalowo wenu futhi abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwesono. Futhi kwakungaleyo ndlela njalo njalo kuwo wonke umuntu kwahle kwaba libandla leMaroma eNaisiya. Nkulunkulu sihawukele manje. Lichibi litobe selilungile, inhlitiyo tivulekile. Ngena Nkosi Jesu, sisema-aweni ekugcina. Uma kunekwenteka Nkosi, ngabo ukuthi bangene kuleli awa, loku kuthi ngiyethemba futhi ngiyakholwa ukuthi ukhona. Nathi thine lesingenile Nkosi, kwangathi singatihlola manje kuthi sibonile futhi saliva liphimbo laNkulunkulu likhuluma ngelivi lakhe, futhi siyathi kuthi awalini lesiphila kulo. Siphe kona Babe, sibanikela kuwe egameni lendvodzana yakho. Manje tinhloko tethu tikhotseme. Kahle nangesineke, Jesu uyabita. Ubita wena. Sion